This message, the Godhead explained by Brother William Marion Branham, was delivered on Tuesday morning, April the 25th, 1961, at a Holiday Inn in Chicago, Illinois, USA. Litea oyo, bonzambe elimbolami, yandeko William Marion Branham, ete amaki liboso na anglais mokolo mwa mibale na tongo, mokolo mwa tuku mibale na mitano sanza ya mine na mobu 1961 na Holiday Inn, Chicago, Illinois, États-Unis ya Amerika.
Thank you, Brother Carlson, and greetings to all you brethren in the Lord.
Matondi ndeko Carlson. Pembote na bino nyonso bandeko mibali pe bandeko basikati na nkolo.
I just sometimes feel a little reluctant to get up when I'm listening to such wonderful testimonies and so forth as I've been doing this morning.
Ezali tango mususu na tatabanaka mwa moke pona komatawa tango na zoyo kamatatu le kitoko boye pe nyonso wana ndenge na sali yango na tongo oyo.
And then fellow citizen in the suffering and persecution as our Baptist brother and sister has gone through being formerly a Baptist myself, a missionary Baptist, and knowing what it means when your people
pe na bongo ndeko mwana mboka kati na pasi pe konyokwama lokola ndeko na biso ya Baptiste ya mobali pe ya mwasi baleki na yango lokola ngai moko ba Baptiste ya kala ya Lingomba Baptiste missionnaire pe na yebi oyo yango esalaka soki bandeko na yo.
I had the same thing. My own people turned me out and they thought they'd send me away because I'd gone crazy.
Likambo ndenge moko ekomelaki ngai bandeko na nga moko babokaki ngai libanda pe bazwaki likanisi ya kobengana nga po na komaki elema.
And I found out, I've usually said it in a little kind of a roundabout way, if I'm crazy, just let me alone because I'm happier this way than I was with my right mind.
Pe na yaki komona pe na mesana koloba yango na lolenge moko ya kobombana. Soki nazali elema botika nga kimia, pamba te nazali na esengo ndenge oyo. Koleka ndenge nazalaki na makanisi na nga ya malamu.
So that's kind of a little philosophy that I hold my own.
Boye, o wane nzali mwa filosofi moko boye, yangai moko, o nazalaka na yango, pe.
And I certainly have been enjoying this time of being this away.
Pe na tembe te nazali kosepela na tango oyo nazali na lulenge yango.
In the little Church of Christ brother here, as we usually refer to it, our Camelite. And I remember they were certainly hard hitters against the meetings when we first started.
Pe ndeko na biso ya Eglise de Christ awa ndenge tomesala kobenga yango to ya Campbellite. Pe nazo yeba lisusu ete bazalaka solo kobundisa mayangani na makasi nyonso liboso tango tobandaka.
But, you know, we had one named Paul one time was the same when he became one of us.
Kasi boyebi, biso pe tozalaki na moko kombo na ye Polo. Na tango moko ye azalaki bongo pe akomaki moko na biso.
So, I think what usually they look for is the life you live. You know, it's better to live me a sermon than preach me one anytime.
Amen.
Boye, ezali ya solo, nakanisi ete loko oyo baluka kana momesano, ezali ndebo moyi oyo ozali kobika. Boye, malamu obikela nga liteya na esika ote anga yango tango nyonso. Naza.
Some time ago, a great minister, fine, full gospel man, of all of you know him, I suppose, is Reverend Booth Cliburn. Preaches the gospel in 7 different languages. He's just smart. And he's a mental giant.
Eleki mwa tango mote moko ya lokumu, mobali moko malamu ya plein évangile. Bino nyonso boyebiye, abanzi. Ezali Reverend Booth Cliburn. Atea kasango malamu na minoko sambo ya kokesena. Azaina maele penza, pengai. Azaina maele mingi ya bongo.
And we were going along together one time, and he and Brother Moore and I, and we were discussing something, and I had the opposite side to him, and he looked around at me, he said, "You just don't know your Bible."
Pe mokolo moko, tosalaki mobembo elongo, ye nandeko mo nangai, Pe tozalaki kosola likolo na likambo moko. Pe nga nazalaki na likanisi ya okesana na oyo ya ye. Abalaki miso epai na nga alobaki. Oyebi penza Biblia na yo te.
You know how Brother Booth can say it?
Boyebi ndenge ndeko buta koki koloba ngo.
That's true, Brother Booth, but I know the author real well.
Alobaki ya solo ndeko but, kasi na yebi mokomi na yango malamu penza.
So, I want, you know, not to know his word is life, but to know him is life.
Amen.
Whether I know his word, if I just know him. And that certainly is the truth.
Bongo, bongo na lingi, boyebi ezali te koyeba iloba na ye nde ezali bomoi, kasi koyeba ye ezali bomoi. Ya solo. Bomoni, na yeba iloba na ye to te, soki bobele na yebi nde ye.
I was this morning shaking hands with this fine fellowship here of ministers.
Natongo ya lelo nazale kopesa mbote ya loboko na lisanga kitoko ya bate ya wa pe.
Sitting down here, this don't mean to make anybody conspicuous, but this colored man come in, brother, sat down there. I said to my secretary here, there's a real Christian.
Ezalaki na oyo afandaki awa nalingi kokumisa moto moko te kasi mobali oyo ya moyindo akotaki ndeko oyo afandaki wana nalobaki na sekretere na nga awa tala mokristo ya solo.
You remind me so much of Elder Smith. He used to be a Church of God in Christ, I believe.
Komona yo nakanisaka mingi Paka Smith oyo azalaki na Eglise de Dieu en Christ na Bandi.
I used to preach so much for them down there and now I can just see him yet. He looks something like the brother here, only he had a kind of a gray mustache.
Nazali kotea mingi pona bango kuna pe na zali komona ye kino lelo. Akukanaki mwa moke na ndeko yo, bubele te ye azalaki na mwa mustache ya pembe.
I come in the back door and I never forget the expression the old man used to say, look up and all the saints would be singing, you know, and there's a little girl used to sit on the corner. My favorite song was Lift Him Up.
Nazali kokota nekuke ya sima pe, nabosa nakate maloba mobange wana azalaki koloba. Otomboli miso, basantu nyonso, bazalaki koyemba boyebi. Pe lenge mwasi moko azalaki kofanda na litumu. Loyembo oyo nazalaki kolinga mingi ezali netola ye.
They all clap their hands Pentecostal fashion, you know, lift him up. They love me and I love them.
Pe bango nyonso bazalaki kobeta maboko lolenge ya bapatekotis boyebi. Netolaye, bazalaki kolinganga, ngape nazali kolinga bango.
And when we walk in, he used to throw his head like this on the desk and just watch him, you know. He'd say, come in, elder, rest your hat. Rest your hat.
Petamu tozali kokota, ya mesalaki kofanda kuna, na moto na eboye, likolo na mesa, pe azalaki kaka kotala bango, boebi, azali koloba. Kota mpaka, pe misa ekotina yo.
Brother here, and I learned then that one of my favorite gospel singers is his wife.
Ndeko mobali oyo, pe bongo na yo kakete moko na bayembi nzembo na nzambe oyo nalinga kamingi, azali mwasi na ye.
And I've done all the hinting I could to get her to sing, and then she has not to be called on, and I know what that means. But I'm going to personally invite her, if she can, come over and sing it.
Pena sali nyonso na kwa ikosala po ayemba. Pena bongo asinga kiete batanga yete. Pena ebiyoyo yango ilingi koloba. Kasingai moko na kubianga ye. So kia kukiko ya koyemba.
Well, aren't you the sister sang that ship ahoy one morning at the Christian businessman down?
Yeah. Yondende kumwasyo yo ayembaki lo yembo wana. Kuna na masua, mokolomoko na tongo epa ya ba homme d'affaires chrétien.
I hope my wife gets up this week and I want her to hear you because I brag so much. And if you miss that on the tape, we're going to settle it. I love that good singing.
Nazoli kete, mwasi nanga koya na poso yo. Pena zena posa yoka yo, pamba te, na kumisa kiyo mingi penza. Peso ki bozangi yango na band, tokota alikambango.
And I used to tell the people I never could sing. Oh my, that's a million miles from that.
Pe nazala kuipsa bato na nazala kukuka koyemba ata mokete. Oh la la, nazala ki million ya ba kilometre musika na likambo yango.
But I said, if you ever get over in heaven and live in your big palace, you know, up there, I said, way down to bottom of the hill back in the woods back there is a little cabin sits there. That'll be mine.
Kasi nazala ki koloba, soki okomi na lola pe obandi kofanda na ndako na yo monene ya pe kitoko, oyebi, kuna likolo, nazali koloba, musika kuna na se na ngomba, kuna sima na zamba, mwanda kumoku ezali kuna, ekoza andeo yo yangai pe.
One of these mornings when you walk out on the porch and hear somebody stand up there singing Amazing Grace, how sweet the sound. Say to rich like me, you say, praise God, old brother Branham finally made it. Let me over there listening, trying to sing.
Pe moko na batongo yo tango kubima na mbalasani pe oyoki motomoko atelemi kuna azali koyemba ngolu ya kokamwa oyo mongongo kitoko ebikisi moto na mawalokola ngai. Yoloba kembo na Nzambe mubangende ko bana masuka suka alongi ikozalanga ikuna ndebo koyoka kumeka koyemba.
To my Christian brethren, and to I believe one brother introduced himself this morning as a Buddha minister over here, greetings to you, my precious friend.
Epa ya bandeko na nga ba Kristo pe pai na banzete ndeko mobali moko atalisa kibiso ye. Natongo yo ete ezali motei na losambo ya Buddha awa mbote na yo moninga na ngai ya mutuya.
And I have had much dealings, not too much, but with the Buddha people, and especially in Canada amongst the Chinese people, and found them very loving and sweet.
Pe na solola mingi, kasi mingi penza te, na bato ya Buddha, pe penza penza na Canada. Katikati na ba Chinois pe na mona kete bazali penza na bolingo pe boboto.
I remember a little Buddha man from the Buddha temple came in to the Winnipeg meeting and he was blind.
Nazoe ba lisusu lenge mobali moko ya Buddhist ya temple ya Buddha ayaki na lianga ni na Winnipeg pe azalaki mokufi miso.
It's very small, sweet little people, and they certainly believe that God was the healer.
Bato ya nzoto mike penza ya boboto mingi pe na tembete bandi makaite Nzambe azali mobikisi na bokono.
While praying for him, and he is repeating over how he loved God, and all, once his eyes come open, and it was such a wonderful thing. So we appreciate every man and every person.
Pe wana nazalaki kobonde la pona ye, azalaki koloba mbala na mbala ndenge alingi Nzambe. Pena mbala moko miso na ye fungwa maki. Kati na peza laki likamo moko ya kitoko penza. Boye, to sepelaka na bato nyonso pena moto moko moko.
Now, I haven't had this opportunity before in Chicago to try to speak.
Sikawa, nazwana ino libaku ya boye te liboso. Na Chicago, komeka kotea.
Which I would not try to bring any certain message because of ministers, you are so much more able than I to bring a message.
Kutu, na komeka tamokete kotea matea mususu, po bate yoyo bazalia wa balekinga musika penza, po na komemalitea.
But, and after all, you are not here to hear a message, but I thought that it might be the most glorious time that I can meet the ministers of Chicago, this district in here, and get more acquainted with them, and we be more acquainted with each other.
Kasi simana manso bozalia wate pona koyo kalite. Kasi nakanisa kete koza tango malamu penza kuleka ete nakuta nabate ya Chicago ya ituka oyo awa. Pe koyeba na nabango malamu kuleka.
And I certainly thank the Lord for this opportunity because I have come into the city many times here under one church sponsorship and under the Christian businessman sponsorship, therefore with not an opportunity to express myself to the Association of Brothers.
Lusungi ya lingomba moko pamba. P pena lisungi ya ba homme d'affaires chrétien yango wana nazwaki libakute ya kolobanga moko na lisanga ya bandeko.
And then I thought, and there's so much that always follows a ministry like this, of ins and outs and ups and downs, so sometimes it's easy for someone to draw a wrong impression.
Na bongo na kanisaki, pe ezalaka na makambo mingi oyo elandaka mosala ya koteya lokola oyo. Lolenge nyonso ya likambo yango, pasi pe bisengo, na lolenge ete mbala mosusu, ekomaka pete po moto azwela yo likanisi ya mabe.
And I want to take this next few minutes to try to explain and make it clear to my brethren, as clear as I know how to make it.
Boye na lingi kozwa mwa minute oyo ezali kolanda po na meka kolimbola pe kotalisa yango polele pai na bandeko na ngai polele penza na ndenge oyo na koki kosala yango.
And I'm insufficient and incapable of making a talk that would perhaps seem sensible to men who are educated.
Pe na mikokeli te pe na zangi makoki ya koloba ma maloba oyo tango mosusu ekomona na tina epai ya bato batanga.
I do not have an education, and I like that, but I was love the Lord, and the Lord gave me perhaps another way to win souls by a divine gift, that it might fill up the gap of what my parents was unable to give me, an education.
Ngai na tangate pe na zangi yango kasi nazalaki nalinga kankolo pe mbala mosusu nkolo apesa ngai nzela mosusu ya kolonga milimo na nzela na likabo ya Nzambe po ezipa libulu ya eloko oyo baboti na ngai bazangaki makoki ya kopesa ngai kotanga.
From a home of a poor family and 10 children and a sick father, and I did not get the chance to get an education.
Nauti na libota moko ya babola ya bana zomi na tata moko ya kubela bela pe nazwaki libaku ya kotanga te.
So then, but at birth there was something happened that an experience with God to my mother and father, and you've read my story.
Nabongo tango na botamaki likambo moko esalemaki ete kubikela moko na Nzambe pona mama pe tata na ngai pe bosila kotanga lisolo na ngai.
And by that I try to put in my part with you brethren to draw sinners to Christ.
Pe na nzela na yango na komeka kosala na ngambo na ngai elongo na bino bandeko po na kobenda basumuki epai na Kristo.
And now I'm not superstitious, but always before opening the word I like to speak to the author a little bit, and could we just bow our heads again for a moment?
Pe sikawa ngai nazali moto na bindimandima te kasi tango nyonso liboso ya kufunga iloba nalinga kosolola mwa moke na mokomi yango boye tokoki lisusu kogumba moto mwa moke.
Our precious Father, Thou art our God, and we are approaching Thee in behalf of the gospel.
Tata na biso ya motuya, yo zali Nzambe na biso pe tobelemi epai na yo na nkombo ya sango malamu.
I'm here before your children, your pastors, and brethren of like precious faith.
Ngayo yo liboso ya bana na yo, bakengeli na yo, pe bandeko yo bazali na kondima ya motu ya lokola oyo ya ngai.
How it thrills my heart to hear these men who have been misunderstood and sent into institutions for the kingdom of God's sake. See how you're calling your children in the last days.
Pe motema na ngai etondi na esengo ya koyoka mibale oyo basosolamaki mabe pe batindaki bango na balopitalo ya bato na maboma na tina na bokonzi na Nzambe komona ndenge ozali kobenga bana na yo na mikolo na suka.
And we truly believe, Father, that we are living at the end of the race. As a prophet said, it shall be light in the evening time.
Pe tondimi solo tata ete tozali kobika na suka ya momekano mwa bopoti. Ndenge musakoli alobaki, pole kozana tango na pokwa.
And believing today that we are the couriers of this great gospel light that by your grace you have permitted us to pack to the ends of the earth where this revival has gone.
Pe tondimi lelo ete tozali bamemi ya pole monene ya sango malamu oyo na ngolu na yo. Opesi biso nzela ya komema yango kino na suka ya mokili. Epai wapi kolamuka oyo ekei.
And I pray, Father, that from my heart, that thou will let me express to my brethren this morning the motive and objective of my life to you, that they might understand.
Pe na bondeli tata na tongo yo ete uta na motema na ngai opesa ngai nzela ya koloba na bandeko na ngai posa mpe tina ya bomoi na ngai mpo na yo mpo bakoka kososola.
Granted that we might have perfect love and fellowship and cooperation and all the working of the gospel. For we asked it in Jesus' name who prayed that we might be one as he and his Father was one.
Kukisa yango ete toko wakoza na bolingo ebongi be, bonde kope boyoka ni na musalamu bimba ya sango malamu. Poto sengi yango na kombo na Yesu, oyo abonde la kete, toza la moko lokola ye na tata na ye bazalaki moko.
Leaving this, that this will all men know that you are my disciples when you have love one for the other. Amen.
Kondima kali kambo oyo ete, na yango nde bato nyonso bakoyeba ete bozali bayekoli na ngai, tango bozali na bolingo moko po na mosusu. Amen.
Now, just, and I hope and trust that I do not bore you brethren and sisters upon this, but I think I'd like to make myself clear so that you won't have to hear what someone else has said.
Sikawa kaka, nazai kolikia pe na timo te maete nazai kutungisa binote bande komibali pe basi na likamboyo. Kasi na kanisi na kosepela koloba polele na lolenge ete bokozana tina te ya koyoka te oyo mutu mususu alobi.
And I have explained many times in other ministerial meetings, but this is my first time to the Chicago group. And I'd like to make myself real well known at of what I am trying to do.
Pe na limbola yango mbala mingi na mayanga ni mosusu ya batei. Kasi oyo ezali mbala na ngai ya liboso po na etonga ya Chicago, pe na kosepela ete boyeba ngai malamu penza, na oyo nazali komeka kosala.
In the blessed old gospel here, the 26th chapter of the book of Acts, we read, whereupon, O King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision.
Kati na sango malamu ya kala oyo epambolami, na mokapo ya tumibali na motoba, na mokanda ya misala, totangi. Na boye, mokonzi Agilipa, na boya kikoto sa emono nelina likolote.
This is, of course, Paul speaking, which we all as ministers like to refer back to him, because we in one accord believe that he was the apostle to the Gentile church, that God called him to be a witness to the Gentiles.
Oyo na tembete polo nde azali koloba. Oyo kutu biso nyonso lokola batei tolinga kozwa ye lokola ndakisa. Pamba teye biso na motema moko tondimaka ete azalaki ntoma oyo atindamaki na lingomba ya mabota ete nzamba bengaki ye po azala motatoli epai na mabota.
And his ministry had been called into question. And usually anything that's unusual springs up, it is called into question.
Pe musana ya kuteya bato bachelaki yango tembe. Pe na mumesano sokielo komoko yo ezali libanda na mumesano isalemi, esalaka ete tochela yango tembe.
And I think it's no more than right. It should be called into question.
Ezala kana makanisi ete ezali na yango bobele sembo esengeli tiela matembe.
And I think that pastors sometimes are suspicious of things that they hear, and I think they have a right to be.
Pena kanise tembala nambala bakengeli ba keba kamingi na makamboyo bayokaka pena banzi bazali na tina ya kuzala bongo.
Because if I understand the translation of the word pastor, it means a shepherd.
Pamba te soki na sosori ndimbola ya liloba oyo mukengeli linkoloba mubateli ya mpate.
And therefore he's a feeder or herder of a group of men and women of which the Holy Spirit has made him the overseer of. And he has a right to know what kind of food his sheep is getting and where it's coming from. I think he has a right to that.
Pe yangwana ye azali mo leisi to mo bateli ya etonga ya mibali pe basio yo mulimo santo atiye sinzili na yango. Pe apesa meli makoki ya koeba lolenge ya bilei oyo bampate na ye bazali kozwa. Pe sika ezali kouta. Na kanise te apesa meli makoki na likambo yango.
And if a pastor or sometimes people would seem to be just a little bit suspicious, that doesn't never should not bother anyone.
Peso ki mokengeli to mbala mususu bato bakoma kalokola bazali na mwa bukebi yango esengelaki ata mokete kutungisa moto mokote.
It should only bring a respect to a man's heart for a man of that standing. That would question it.
Esengela ki bobele kopesa limemia na motema ya moto, pona moto oyo kati na bango oyo azwi ngambo wana, oyo akotela yango tembe.
And after all, if you're not sure that you're lined up right, how can you ever walk by faith?
Pe simana nyonso, soki oyebi malamu tete ozai na molongo, ndenge nino kotikalaka kotambula na kondima.
If you put up on your mind, now this seems to be psychology, which it probably is, and it is, but it's all right.
So kyo ti na makanisi na yo, sika yango ezali lokola psikoloji, ekoki pe kozala yango, pe ezali yango kasi ezali na yango mabete.
But you just really from your heart would think you'd never raise the table, you probably wouldn't.
Kasi soki penza na motema na yo, soki okanisi ete okotele makate na mesa, ekoki pe kosale maete otele mate.
See, you've got, it's just that simple, you've got to believe, you've got to have faith, you've got to have confidence.
Omoni, osengeli, ezaina yango pete ndenge wana, osengeli kondima, osengeli kozana kondima, osengeli kotia motema.
And how can you have confidence in anything that you don't even know where you're going?
Pe ndenge nini okoki kotia motema na likambo oyo yebi atate esika ozali kokende.
How could I travel down a road that I'd never been before with a breakneck speed and all around curves not knowing what the next curve holds?
Ndenge ni na koki kokumba motuka na nzela oyo na tikala koleka te liboso. Na lombangu mingi na bisika ya kobaluka ebele. Kozanga koyebe loko nini ebombami na esika ya kobaluka oyo elandi.
You've got to see where you're going or you don't know how to walk. And that's the way everyone should be.
Osengeli komona epai wapi ozali kokende, soki te okoyeba ndenge ya kotambola te, pe ezali bongo nde moto nyonso asengeli kozala.
And then when you see it, it's revealed to you, and you know where you're going, and nothing's going to stop you.
Na bongo tango okoki kosala yango, omoni yango, emonisameli yo pe oyebi esika oyo ozali kokende, na tango wana eloko moko te kopekisa yo.
And that's, I think, Paul, what he was trying to get to Agrippa here. That he told them that once I was one of you.
Pena kanisi yangonde likamboyo ye polo azalai koluka kososolisa gilipawa. Ete ayebisa kibango ete nakala nazalaka moko na bino.
And I suppose maybe if this Baptist brother and could go to the Baptist church this morning, he and his wife, that would perhaps be their testimony. I was once one of you.
Pe na banzi tango mosusu soki ndeko mobali mo batiste oyo soki akokaki kokende na lingomba batiste na tongo oyo ye na mwasi na ye yango elingaki kozala tango mosusu litatoli na bango na nazalaka kala moko na bino.
Or the Church of Christ or the the Carmelite brother here would go to the his people.
Tuende kwa Eglise de Christ toyo oyo ya ba Carmelita wa soki akepa ya ya batonaye.
I believe it's called a better name, the Disciples of Christ, they call it, but it is really for the Alexander Campbell doctrine.
Na banzi ebengami na kombo moko ya malamu koleka. Babenga kayango bayekoli na Kristo. Kasi na busembo bandi makande Mateo ya Alexander Campbell.
And then the Church of Christ pulled out of the account of music. That's right.
Na sima Eglise de Christ ba bimaki kati na bino na tina na miziki ya solo boete.
And if he could go back to them, he'd say, I was once of you.
Pesoki awai kozonge pai na bango alingaki koloba. Nazalaka na kalamoko na bino.
And Paul goes back here to King Agrippa and Festus and said, I was once of you. I was the Pharisee of the Pharisees.
Pe polo akendeki kuna epai ya mokonzi Agrippa na Festus pe alobaki. Nazalaka na kala moko na bino. Nazalaki mofalisai ya bafalisai.
He come up under Gamaliel, the great teacher, and he knowed all their rules and regulations and just what they believed and what they did not believe and said, even I persecuted the church of God unto death. See?
Ayekolaki na makolo ya Gamaliel molakisi monene. Pe ayebaki mibeko pe mitindo na bango nyonso. Na makambo oyo bango bazalaki kondima na oyo bazalaki kondima te. Palubaki, kutu na nyokolaki lingomba ya Nzambe kino na kufa. Bomoni?
He said the very thing that I'm in question about, I was a persecutor of.
Alubaki, likambo penza oyo bazali kochela ngai tembe, nazalaki monyokoli na yango.
And I've always thought that the death of Stevens must have got on to Paul. Because when he's seen that glorious look on Stephen's face.
Eh, na kanisaka tango nyonso eteliwa ya Etienne, etungisa ki polo mingi, pamba te na tango yango, amona ki kembo yo ezala ki nelungi ya Etienne.
When he looked up and the clods have beaten him to death, and he said, I see Jesus standing at the right hand of God.
Amen.
Tango atombola ki miso wana mabanga ezalaki kobeta yete na liwa pe alobaki na moni Yesu atelemi na loboko ya mobali ya Nzambe.
And you know you can kill a messenger but you can never kill his message. Yes, it's true.
Pe boyebi bokoki koboma mutindami kasi bokoki atamo kete koboma sango na ye.
And the message though Stevens was gone on to stand with Jesus yet his message lingered on because Paul kept talking about it and what he's least of them and wasn't worthy to be called one because he had a witness and give his consent to rid this godly person.
Pesango yango atako etena kendeki okutana na Yesu atabongo sango na ye kobaki pambate polo akobaki kolobela yango pe ete azalaki moke koleka kati na bango. Kasi abonga kite kubenga mamoko na bango po azalaki nzeneneke pe apesa ki ndingisa na ye po na kuboma musanto yo.
And therefore, Paul, like all men before man should do, Paul takes his experience back from the beginning to what he was and then places it and bases it upon the scripture to show that what he was doing was scriptural.
Pe yango wana polo ndenge bato nyonso basengelaki kosala liboso na bato polo akamatiko kubikela na ye longwane bandeli na oyo ye azalaki na sima ati yango pe atongi yango likolo na makomi pona kotalisa ete makambo oyo azalaki kosala elongo banaki na makomi.
Though it was contrary to their belief, yet he was showing them that it was the scripture.
Atako kisanaki na oyo bango bazalaki kondima, kasi azalaki kolakisa bango ete ezalaki likomi.
Therefore, I think that anything, as I've often said, brethren, you who've been in the meetings, that if I'm ever found speaking things that's not scriptural, then I think it's true that, or any other brother, we ought to come to one another and say, that's not found in the Bible, you see.
Na yango, na kanisete biso, Eloko nyonso, denga nalo bakambala mingi bandeko, bino ba oyo bo sila kozala na mayanga niete, soki bo tikala komola ngai koloba makambo elongo bani na makomite, na tango wana na kanisi ezali solo ete, tonde ko mosusu nyonso, tosengeli koya moko epai na mosusu pe koloba, likambo wana ezali kati na Biblia te. Bomoni?
If it's in the Bible, you might have a different interpretation, but if it's in the Scripture, all right.
Soki ezali kati na Biblia, okoki kozala na ndimbola oyo ekiseni, kasi ezali, soki ezali kati na makomi, malamu.
Now, Paul was given his interpretation of what the prophet said and what Moses said was coming to pass, and he met Jesus on the road in a vision. And this Jesus called out to him.
Sikawa, Paulo azalaki kopesa ndimbola na ye ya makambo oyo, musakoli alobaka, oyo Mose alobaka, oyo ezalaki kokokisama, pe akutanaki na Yesu na nzela kati na emononeli. Pe Yesu yango abengaki ye.
Which it should not have been a hard thing for those Jews, as he said, most noble Festus and so forth, that it would be a strange thing to you that God would raise the dead.
Kutu yangwe sengalaki te kozala likambo moko ya makasi pona bayuda wana ndenga lobaki. Moto na lokumu Festus pe, bongo na bongo, ete eko yiko zala likambo ya kokamwa pona yo ete Nzambe akosekwisa bakufi, bomoni?
Because if you know what God was back there by the scriptures, surely you would know that he's able to raise the dead.
Pamba te soki oyebi oyo Nzambe azalaka kuna kala, na nzela na makomi, na tembete, olingaki koeba ete azali na makokia koseku sabakufi.
And then he said, give them the experience of on this road to Damascus, of what happened. That to let them know that this Jesus, that they were causing so much commotion about him preaching it, was the very God that they had served all the time.
Nasima alubaki. Alakisa ki bango likambo abikelaki na nzela ya Damaseke, oyo esalimaki ete, pona koyebisa bango ete Yesu oyo bango bazalaki kosalela mobulu mingi penza, ndenge ye azalaki likambo bango, azalaki penza Nzambe oyo bango bazalaki kosalela tango nyonso.
Because he was in the wilderness with them who led them.
Pamba te azalaki na esobe elongo na bango, yende akambaki bango.
Being that light, the fire, pillar of fire that led them, and he appeared to Paul in the same thing, the light again, that blinded him.
Lokola pole wana, moto, likonzia moto yu ekambaki bango. Pea monanaki na polo na lolenge yango moko, pole yango lisuso yu ebomaki emiso.
And he asked, who are you, Lord? And he said, I'm Jesus, that you persecute, and it's hard for to kick against the pricks.
Pea tunaki, yona ninkolo. Pea lobaki, ngai Yesu, oyo ozaliko nyokola. Pea kozala na yon pasiko tuta makolo na makonga.
And he was trying to explain to them what it was. And he was trying to teach them that what that he was presenting to the people that was that Jesus Christ was the Messiah, and that he had died and God had raised him up, and that was according to the Scriptures.
Pe azalaki komeka kolimbolela bango nini likambo yango ezalaki, pe azalaki koluka kolakisa bango yango likambo yo azalaki kotalisa na bato ezalaki ete Yesu Kristo azalaki Masiya, pe ete akufaki, pe Nzambe asekwisaki ye, pe yango ekokanaki na makomi.
And that he now had ascended on high to God the Father, and that he was a witness of his resurrection.
Ete sikawa mataki likolo epai na Nzambe Tata, pete ete ya azalaki motatoli ya lisekwa na ye.
And that these miracles and signs and wonders which were strange before the people were not nothing new to a real scriptural believer because the Bible had spoke of it.
Pete bikamu iseli na bilembo na bikamu oyo ezalaki likambo moko ya ndenge liboso na bato ezaki na yango makambo ya sika te po na mondimi ya solo-solo ya makomi. Po Biblia elobela yango.
Look at back in the prophets, how that it prophesied what at the coming of the Messiah and what he would do, the lame would leap like a hart in Isaiah 35 and different scriptures that he could have referred to.
Botala sima na basakoli, ndenge yango esakolaki makambo oyo na boye ya Masiya pe makambo oyo ya kosala. Mutengu mia kupumbwa lokola mboloko na Isaya 35 na makomi ndenge na ndenge oyo akokaki kolobela.
We don't have it written here, but perhaps going back and referring it in his short speech before the kings, because they probably wouldn't be as patient with him as you are with me.
Tokomi yango awate, kasi tango mosusu azalaki kozongela yango pe kolobela yango na maloba moke na ye liboso ya bakonzi po. Tango mosusu bazalaki na motema molayi te epai na ye lokola bino bozali na yango na ngai.
So, and then he was explaining it and trying to tell them that the very God that they served.
Bongo na sima azalaki kolimbola yango pe komeka koyebisa bango ete Nzambe moko yo bazalaki kosalela.
And then again he said, in the way that is called heresy. That's crazy, see. The way that's called heresy, that's the way that I worship the God that you worship. Amen. See, in the way that's called heresy.
Na bongo lisusu alubaki, na lolengi oyo ezali kobianga malipengwa, elingi koloba liboma, pomoni, lolengi oyo ebianga milipengwa, na lolenge wanande ngai na sambelaka nzambe oyo bino busambelaka. Kumoni? Na lolenge oyo ebianga milipengwa.
I'm sure that today, if we stood with the former churches that we belong to, such as Presbyterian, Catholic, Baptist, and different ones, we could say the same testimony. To those people who say that they won't like put the brother in a psychopathic ward or something like that, in the way that's called heresy. That's the way I worship the God of our fathers.
Naebi penza malamu ete lelo, soki totelemi na mangomba ya kala oyo epai tozalaka kosambela lokola ba prebisterien, ba katoliko, ba baptiste, na ba oyo mosusu ya ndenge na ndenge, toko kiko pesa litato liango moko epai na bato oyo balobiete balingi, lokola kotinda ndeko mobali oyo na lopitalo ya bato na liboma, to esika moko ya ndenge wana. Na lolenge oyo ebianga mi lipengwa. Lolenge wana ndengai na sambe la kanzambe ya bakoko na biso.
What a grand testimony that was before Agrippa, until even in the midst of his talk, Agrippa cried out and said, Paul, Saul, almost persuadeth me to be a Christian.
Pe oyo ezalaki penza litato limoko monene liboso na Agilipa na lolengete, atatango azalaki koloba, Agilipa aganga kipe alobaki. Polo, Saulo, na tango moke okomi pene ondi misangai na koma mo Kristo.
See, how he brought the scriptures so clear, yet was contrary to his own synagogue, but the scriptures are so perfectly clear to he said, thou almost persuadest me to be like you are.
Bomoni ndenge ateaki makomi polele penza atakwe kesanaki na yanga nelo na ye moko. Kasi makomi ango ezalaki penza polele be na lolenge te alobaki. Na muatango moke okondimisangai na koma lokola yo.
Paul said, I wished you were.
Amen.
Altogether, only I wouldn't want you to be in these chains that I'm in, you see. But to be a believer like he was.
Paul alobaki na kosepela ete boko mabongo bino nyonso. Bobele na kolinga tete bozala na minyololo oyo ngai nazali na yango. Bomoni? Kasi kozala mondimi lokola ye.
In other words, if I wish to God that you seen the revelation like I see it, in other words, I wish you could do that. I just wish that you would.
Nelobeli mosusu, soki ngai, na kosepela ete nzambe asala ete omona emoni seli ndenge ngai na moni yango. Nelobeli mosusu, na kosepela penza ete okoka kosala yango, bomoni? Na kosepela mingi ete osala yango.
When Festus, I believe, had told him that he had studied too much, he was offered his head.
Tango Festus na banzi alubaki na ye ete, atanga ki mingi penza ete azalaki na mobulu na moto na ye.
But he let him know that he wasn't, that he knew where he was at.
kasi ayebisaki ete ete azalaki bongo te ete ayebaki esika nini ye atelemaki.
And I would say this morning, brethren, I altogether wish that I might, implying not the life of Paul, but just in order to give a little basic talk, because there's many more here that perhaps will speak this morning, but I wanted this opportunity to say this.
Pena kolinga koloba boye na tongo yo bandeko. Na kosepela na nyonso penza ete nakoka, pona komiko kanisa na bomo ya polo te, kasi bobele pona kotia mwa moboko na oyo lobami. Pamba te bato mosusu mingi bazalia wa oyo, tango mosusu bakoloba na tongo oyo. Kasi nalinga yuko zwali baku oyo pona lo balikambo oyo.
Now, I wish that every different churches, I heard you go down, Bethel Temple, Independent, Assemblies of God, and different ones. I wish that all together you could see what I see. I wish you could see the vision that I see. Then you'd have a clear understanding that of the ministry.
Sikawa na kosepela ete lingomba moko na moko ndenge na yokaki bino kotanga yango. Tempelo ya Bethel, ba Independent, ba Assemblée de Dieu, na ba mosusu. Na kosepela ete bino nyonso boko ka komona penza oyo ngai na monaka. Ete boko ka komona. Na kosepela boko ka komone mononeli oyo ngai na monaka. Bongonde bokoza na lisoso lipolele koleka na lotomo.
When I left the Baptist church to come over into Pentecost and Dr. Roy Davis, who had ordained me into the Missionary Baptist Church, told me that I had a nightmare when the vision of the Lord came and spoke to me.
Tango nalongwaki na lingomba Baptiste pona ya na Pentecôte, pe Dr. Roy E. Davis oyo abulisaki ngai na Église Missionnaire Baptiste, alobaki na ngai ete nalotaki nde ndoto ya mabe. Tango emononeli na nkolo eyaki pe esololaki na ngai.
And you know what healing was then? It was at the low ebb.
Pe boyebi oyo lobiko na nzoto ezalaki na eleko wana, ezalaki na se penza.
And I know nothing about Pentecostal. I heard there's a bunch of holy rollers that laid on the floor and slobber like mad dogs, and they had to fan them and get them back to life and all like that. That's all I know about the Pentecostal people.
Pe naeba kieloko moko te na tina na ba Pentecôtiste na yokaka ete bazalaki etonga batuntuki oyo balalaka na se pe batangaka soi lokola bambwa ya liboma pe basengelai kopepa bango mopepe mpona kozongisela bango pema na makambo nyonso ya ndenge wana. Yango nde nyonso oyo ngai nayebaki na tina na bapantekotiste.
He said, who do you think will hear you?
Alobaki, nani yango yo kanisi akoyoka yo?
I said, if God is sending me, there's somewhere and somebody he's sending me to. That's right. See?
Nalobaki, soki nzamba azali kotinda ngai, boye ezali na esika moko, pe na moto moko ye azali kotinda ngai. Ya solo, bomoni?
I said, Dr. Davis, I said, he was just as real. I stood and looked at him. I said, they told me that those visions.
Pambate, nalobaki, Dr. Davis, nalobaki, azalaki penza wana, na telemaki wana pe, nazali kotala ye. Nalobaki bongo. Balobaki nanga ete bimono neli wana.
I am a great believer, brethren, that gifts and callings are without repentance.
Yeah, amen.
I believe that.
Ngai nazali mondimi monene bandeko, ete makabo pe kubyangama ekobotola mate. Na ndimaka yango.
You're born, you cannot be something that you are not. And whenever you try to make yourself something that you're not, you're just playing the part of a hypocrite.
Obotama, okoki kozala te eloko oyo yo ozali te. Pe soki omeki komikomisa eloko oyo ozali te, ozali bobele kosala mosala ya moto ya bilongi mibale.
Amen. And God, let me die before being a hypocrite. See, let me be just what I am, and then make it plain and clear, and then let me be that way, and then everybody knows, and you know just exactly.
Penzambe tika ngai na kufa liboso na koma moto na bilongi mibale, bomoni. Tika ete nazala bobele oyo ngai nazali. Nasimande nasosolisa yango malamu. Pe nasima tika nazala ndenge wana bongonde moto nyonso akoyeba. Natango wana bakoyeba malamu penza.
And so now, as you know, I did not get very much of a schooling, as I said. So in my in theology, I am the poorest there is, and I guess you know that. See.
Bongo sikawa ndenge boyebi ngai na tanga mingite ndenge na ubaki boyena na oye tali likindo na ebi eloko moko te penza. Pena banzi ete boyebi yango bomoni.
And as a preacher, I could hardly even call myself one because of not getting schooling and knowing words and so forth.
Peloko la mote ezali pasi po na mibenga penza bongo po na tanga kelasi te pe na yebi malobate. Pe bongo na bongo.
But what little I have to, is my knowledge or knowing by His grace, the Lord Jesus, I try to share that with all my brothers everywhere, to share this.
Kasi mokyo na zali na yango, na boyebi na ngai, na ngolu na ye, ya koeba nkolo Yesu, na meka kako kabula yango, na bandeko na ngai nyonso, na bisika nyonso kukabula yango.
And but when I left the Baptist church, was the only church I ever come in or was ordained in.
Pe kasi tango na longwaki na lingomba Baptist, yangonde lingomba bobele moko, oyo na kota to oyo na bulisa maki kati na yango.
And I was ordained in 1933 in the Missionary Baptist Church, Jeffersonville, Indiana. It's a member of the Southern Baptist Convention.
Pe na bulisa maki na mobu koto mo kama libwana tuku misato na misato na lingomba missionaire Baptiste na Jeffersonville, Indiana. Ezali moko na mangomba ya likita ya Baptiste ya Sudi.
Amen. We in this time, when I pulled away and just now, the Baptist Church is a sovereign church. We all know that. You can preach about anything you want to if your congregation will stand for it.
Pe biso nangonga oyo ngai tango na bimaki pe na sikawa lingomba Baptiste ezali lingomba ya bonsomi. Biso nyonso tuwebi ango ete ezali. Oyikote ya pene na nyonso oyo lingi soki lo sambo na yo bandimi yango.
You want to preach whatever you wish, and I like that, see, because I believe it's apostolic.
Bango, okogikote ya nyonso oyo lingi, pengai na linga kabongo, bomoni, po nandimiete elongo bani na bantoma.
Because the head, the highest order in the church is the shepherd. We realize that, the pastor.
Pamba te, moto molongo ya likolo kati na lingomba ezali nde mobateli to sosoli yango mokengeli.
And if some bishop or somebody else is going to knock the revelation out of the pastor, then how is the God going to ever work in his church? See, you just can't get it.
Pe soki mo soki eveke to moto mosusu alingi kolongola emoniseli oyo mokengeli azali na yango, boye ndenge nini Nzambe ya kosala lisusu kati na lingomba na ye, bomoni okoki penza kososola yango te.
So and when I come out of there, I met up with the first group, which is the healing of little Betty Daugherty at St. Louis, Missouri, and it was a Pentecostal United or Pentecostal Jesus Name Church, and this pastor belonged to, and his little girl was healed.
Boye nazali pe na tango na longwa ikuna nakutanaki na etonga ya liboso oyo ezalaki lubiko na nzoto ya elenge Betty Daugherty na Saint Louis na Missouri, ezalaki lingomba ya ba Pentecôtiste ni to Église Pentecôtiste du Nom de Jésus. Mokengeli yango azalaki kosambela kuna pe mwana ye ya mwasi abikisamaki na nzoto.
Frankly, I thought that's what made him Pentecostal, was because that they call themselves Jesus only.
Na bosembo na kanisa kete yangonde isala kete azala Pentecôtiste bazalaki komibenga ba Jésus seul.
And I thought that's what made them Pentecostal. It was because that was what they call themselves, and that was the difference.
Pe na kanisa kete yangonde isala kete bazala ba Pentecôtiste po ezalaki bongonde bazalaki komibenga bango moko pe yangonde ezalaki bokeseni.
So well then from there I went to a fine man, had a great meeting in St. Louis, which the picture appears in there.
Bongo nde kolongo wana na kendeki na pemobali moko malamu tozalaki na lianga ni moko ya monene na Saint Louis foto na yango ezali na kati kuna.
We had the Kiel Auditorium in the first night or two. There's 14,000 packed it out, and we couldn't even had put police around the doors to keep them away.
Tozwaki auditorium ya Kiel pe na mpoko ya liboso to ya mibale baton kotozo mina mine batondisaki yango penza pe tokoaki atate tosengaki kotia ba police pembeni na bikuke po bato bako bakokota te.
And then from there on down to Richard T. Reed, the Blessed Old Bible Hour Tabernacle in Jonesboro, which was also of the same organization.
Pe kolonga wana na kobaki kino epa ya Richard T. Reed ya Tabernacle ya Bon Vieux Temps ya Biblia na Jonesboro oyo yango ezalaki ya ebongiseli moko yango.
And from that Dr. G. H. Brown, same organization at 505 Victor Street and Little Rock, Arkansas, and from there to the West Coast.
Pe kolongwa wana kino epa ya Dr. G. H. Brown ya ebongiseli moko na kama mitano na mitano balabala Victor na Little Rock, Arkansas. Pe kolongwa wana kino na Côte West.
And then when I get to the West Coast, I hit the fire.
Na simatango na koma kina Côte West, na kutana kina kokoso.
Then I found out that there was as many divisions amongst the Pentecostal people in their organizations as we Baptists have.
Nde na soso la kiete bokabwaneza la kimingi kati na wapantekotis, kati na bibongiseli na bango, lokola kati na biso babatiste.
See, they were so many different. There was assemblies of God and the Church of God and the something else and the something else and the something else and the difference.
Bomoni bokeseni ezalaki mingi penza ezalaki bazalaki na bokeseni ndenge na ndenge ezalaki na ba assemblée de Dieu ba église de Dieu na ba oyo mosusu na ba oyo mosusu na ba oyo mosusu pe bokeseni yango.
And they had separated themselves and had drawn little boundary lines, and all the other brethren begin to come to me and tell me, why, you're Jesus only with this group over here.
Bakabwanaki kati na bango pe batiaki bandelo mike mike pe bande komosusu nyonso babandaki koya epai na ngai koyebisa ngai, oh, ozali moto ya Jesus seul na etonga oyo kuna.
I said, no, I don't call myself that. See.
Narubaki tenga ngai na mibenga kabongo te bomoni.
He said, well, you're associating with them. I said, well, I don't make me that. And I said, I just they were brothers.
Narubaki kasi osanganaka na bango. Narubaki yango komisinga imoko na bango te bomoni. Pe narubaki na bobele bazalaki bandeko.
He said, they don't have nothing but a bunch of buzzard roosters and things around like that.
Pe alobaki, bazali etonga ya, bazali ne loko mosusu te bobele bitape epai bingondo bakitaka pe nyonso wana kuna ndenge wana. Esika.
I said, now I beg your pardon. I meet real godly man there. And they are a man of God. And I said, I certainly resent calling them evil because they're not.
Alobaki, sikawa limbi sangai, nakutanaka na bato malamu penza kuna, pe bazali bato na nzambe, pe narubaki na kondi matamu ketete babenga bango bato mabepo, bazali mabete.
Well then, I tried to hold it off just as long as I could without expressing either way.
Bongo na mekaki kocha yango musika na nga tango nyonso nga na kukaki, kozanga kolobela ngambo moko to mosusu.
Well, I began to study what their ideas was and what their separations was and what made them separated.
Boye na bandai koyeko la soki makanisi na bango ezalaki nini, bokabwani na bango ezalaki nini, pe loko nini esalaki ete bakabwana.
And I found that two of the great groups, one of them was called Jesus Only and the other was called Assemblies of God.
Pe na iko mona ete bitonga minene ezalaki mibale kati na bango moko na yango babengamaki Jésus seul pe oyo mosusu babengamaki ba assemblée de Dieu.
And they were called out or separated on the account of the issue of water baptism, one using Father, Son, Holy Ghost, the other using Jesus' name.
Fe ba bimisama ki to bakawana ki pona likambo ya libatisi na mai. Ba moko bazalaki kusale la tata mwana molimo mosantu. Pe ba msusu bazalaki kusale la kombo ya Yesu.
Well, I looked and on both sides there were great men, servants of God.
Natala ki pe na ngambo nyoso mibale zalaki na bato minene basali na Nzambe.
I thought, oh God, if I could see all them emerge into, just go ahead and have, but do not just draw their lines and say we won't fellowship one with another.
Pe na kanisa ki, Nzambe, soki na kukaki komona bango nyoso kokoma na kokende bobele liboso pe kosala kasi batia bandelo te pona koloba tokoyokana te bamoko na bamosusu.
But I found out in this the evil spirit had got among them. And it caused hatred and malice over issues that had come among them. I thought, that's just exactly as good as the devil wants. That's just what he wants.
Kasi na mona ki na likambo ango ete molimo mabe esilaki kokota kati na bango pe bota ki koina pe maele mabe na makambo oyo esilaki kokoma katikati na bango. Na milo belaki, wane ezali penza ndenge zabolo alingaka. Yango nde oyo ye alingaka.
As long as your guns are trained on one another, he doesn't have to fight a lick.
Na tango nyoso yo bozali kotali sana mandoki bamoko na bamosusu ye akubunda na ye atamukete.
And so then finally it come to a showdown. And that showdown was at Seattle, Washington about 1946.
Pengai na boye suka suka tango ya momekano ekomaki. Pe momekano yango ezalaki na engumba Seattle na Washington. Pene na mobu koto moko kama libwana tuku mine na motoba.
And one morning I was brought to the hotel lobby, something like this, with a breakfast of some ministers, and I had to talk to two main men.
Pe mokolo moko na tongo bamimaki ngai na reception ya hotel, esika moko lokola oyo, pona Pona bile ya tongo elongo na mwa batei, pe sengelaki na solo na bakambi mibale.
And one of them was Dr. Nest. I suppose you Assemblies of God, brethren, remember him, is the Northwestern Territory. A great man, smart scholar. And he represented the Assemblies of God.
Pe moko na bango ezalaki Dr. Nest, na banze te bino bandeko ya ba asamble de Dieu boyebi ye. Isusu, azalaki kofanda na ngambo ya Northwest ya ekolo. Moto monene ya maele atanga mingi ya azalaki ntoma ya ba Assemblée de Dieu.
And then Dr. Sism of the United Pentecostal Church, I guess you United Pentecostal brother remember him, he is also the Northwestern territories up there, that he was over them in the districts up there.
Nasima Dr. Sism. Ya église pentecôtiste ni na banzete bino bandeko ya ba pentecôtiste ni boyebie lisusu yepe azalaki kofanda na ngambo ya Northwest ya ekolo kuna azalaki mokonzi na bango pe ya bituka kuna.
Well, these two men met and I was to be brought before them because the edges was getting sharp and it was cutting at me from every way, and I thought, well, what must I do, what can I do?
Boye mibali mibale oyo bakutanaki, pe sengelaki ba memangai liboso na bango, po ko benda na ebandaki kokoma makasi, pe bakomaki kobundisa ngai na ngambo nyonso. Pe na milobelaki, na sengeli kosala nini, na kuki kosala nini.
Now, well, they said, well, you must take sides with one or the other. If you're going to go with the Jesus name, you have to be Jesus name.
Sikawa, bazalaki koloba, yo sengeli kozwa ngambo ya mokoto ya mosusu. Soki olingi kotambola elongo na bato ya nom de Jésus, osengeli kozala moto ya nom de Jésus.
And if you go with the Assemblies of God, you have to leave away from Jesus' name and be Assemblies of God, or so forth. It come to a place where I had to make a showing of some sort.
Pe soki otambola elongo na ba Assemblée de Dieu, osengeli kotika bato ya nom de Jésus, pe kozala moto ya ba Assemblée de Dieu. To bongo na bongo. E koma kine sika moko yo na singala yiko talisa likani sinangai.
I prayed much that morning before going down. I said, God help me, because there's two great men, there's thousands of servants, And you have sent me out here with a ministry.
Na bondela ki mingi na tongo wana liboso ya kokende kuna na lobaki Nzambe sunga ngai pamba te bato minene mibale bazali kuna basali nkoto na koto bazali kuna pe yo tindi ngai awa na mosala ya koteya.
And they're both your servants, and should I throw what little influence I have to one organization when it's fighting the other one? See?
Pe bango mibale bazali basali na yo. Pe senge nanga kopesa mwa lisungi oyo nazali na yango na ebungiseli moko na tango oyo ezali kobundisa oyo mosusu. Bomoni?
I just can't feel right in doing that. I do not think that it would be the will of Christ for me to do it.
Na nazokoka komioka malamu te kosala bongo. Na ndimi te ete ekozala mokano na Kristo ete nasala bongo.
I said, God, help me and give me something to do, or give me something to say.
Pena lobaki, Nzambe sunganga pe pesangai eloko ya kosala, to pesangai eloko ya koloba.
And then I had no one, I just had to stand there, just the Lord Jesus and I that morning.
Pe, nazalaki na motomoko te, nasengelaki bobele kotele mawana kaka nkolo Yesu nangai na tongo wana.
Well, the great debate come up. What are you going to do? What decision you're going to make?
Kowela na monene bandaki. Okosala nini? Mukano nini okozwa?
God said, my decision has already been made. That my decision is to stand between both of you and join neither organization and say with arms around both of you, we are brethren. We are brethren.
Nalobaki, mukano nangai sila kikozwa ma. Bongo mukano na ngai ezali ya kotelema na katikati na bino mbale pe kokota na ebongiseli moko te. Pe wana zingi bino nyonso mibale na maboko na ngai na lobi tozali bandeko. Bomoni? Tozali bandeko. Bomoni?
And I said I have tried to read all the books that I could how this come up, what was called this new issue, and how they separated themselves and how that this one began this way and that way and
pe na lobaki na megae kotanga babuku nyonso oyo na ukae kotanga ndenge likambo yango ebandaki oyo bazalaki kobenga likambo ya sika pe ndenge bakabwanaki pe ndenge songolo abandaki likambo oyo boye pe likambo oyo wana boye pe
I said in arguments between you I said that's the same thing that broke up the Pentecostal move on the day after Pentecost. They begin to argue among one another and I said the thing separates again.
Nalobaki kowela na oyo ezali kati na bino nalobaki nde loko moko oyo ekabolaki ba Pentecostis na mokolo ya sima na Pentecote babandaki kowela na bango na bango pe nalobaki likambo yango ezali kokabola lisusu.
I said, is there a possibility that there could be a medium between you brethren? Is there anything that could stand?
Nalobaki nzela ekoki kozala ete esika moko ya boyokani ezala kati na bino bandeko. Ezali na eloko moko oyo ekoki kosimba?
Well, they wouldn't open their mouth on that because it was very sharp. You know about 15, 20 years ago how it was because the one group had just pulled from the other and there was contention very much.
Balingai kofungola monoko na tina na yango te po ezalaki penza maloba makasi. Boyebi elekipe na mibu zomi na mitano to tukumi bale. Ndenge salemaki po etonga moko eutaki kokabwana na oyo mosusu. Pe kobenda na ezalaki makasi.
So I said, well, brethren, here's what I'm going to do. God never sent me to baptize anyhow. He sent me to pray for his sick children. I said, so I am going to pray for the sick children and you ministers do your own baptizing. I said,
boye nalobaki bandeko likambo na kosala yango oyo bo. Na okendeko Nzambe atinda ngai po na kobatisa te ata bongo atinda ngai po na kobondela po na bana na ye oyo bazali kobela. Nalobaki na bongo ngai na kobondela po na bana oyo bazali kobela pe bino batei bokobatisa bino moko. Nalobaki bongo.
I said, now I want to ask you something just so that you will understand.
Nalobaki sikawa na yuko tuna bino likambo moko po bososola.
I said, Brother Nest, these Jesus named people, do you believe that they have received the Holy Ghost when they speak in tongues and do the same thing that you in the assemblies of God does? I said, certainly.
Nalobaki nde kones ba bato ya nom de Jésus oyo. Ondimete bazwaki molimo santu tango balobaka minoko na sika pe basalaka makambo ndenge moko oyo bino bosalaka na ba assemblée de Dieu. Alobaki na tembete.
I said, Brother Sisson, do you believe that the assemblies of God have the Holy Ghost when they speak in tongues and do the same thing you did upon the baptism? He said, sure I do.
Nalobaki ndeko sism. Ondimete bato ya ba assemblée de Dieu bazali na molimo santu tango balobaka minoko na sika pe basalaka makambo ndenge bino bosalaka sima na libatisi. Alobaki ya solo nandimi yango.
I said, now the Bible said God gives those the Holy Ghost who obeys him. Now who obeyed him? Who obeyed him? Which one of you obeyed him and God gave you both the Holy Ghost?
Nalobaki sikawa Biblia elobaki Nzambe apesaka molimo mosantu na baoyo batosaka ye. Sikawa nani atosaki ye? Nani atosaki ye? Nani kati na bino atosaki ye? Penzamba pesi na bino mibale molimo mosantu. Bumoni?
I said, but you say, Brother Sism, that Brother Ness hasn't got the Holy Ghost? I said, no.
Nalobaki ndeko Sism, okoki koloba ete ndeko Ness azali na molimo mosantu te? Alobaki te.
I said, but you say that Brother Sism hasn't got the Holy Ghost? No.
Nalobaki okoki koloba ete ndeko Sism azali na molimo mosantu te? Te.
See? That they both believed each other had the Holy Ghost, but you see, it just doesn't make sense, brother. It doesn't make sense.
Bomoni, boye bango mibale bazalaki kondima ete moninga azali na molimo mosantu. Kasi bomoni, ezali na yango likambo te bandeko. Ezali na yango likambo te.
And I heard a little later from that. I'll come back to my point in a minute.
Pe nayokaki sima na mwa ntango ete nakozongela likambo na ngai na mwa miniti.
The Finnish brethren over here, after I had left Finland, where God gave us what I thought one of our greatest meetings, there where the little dead boy was raised in many things.
Bandeko ya Finland oyo awa sima na ngai kolongwa na Finland epai wapi Nzambe apesaki biso ndenge nakanisaki moko na mayangani na biso ya minene koleka epai wapi elenge mobali oyo akufaki asekwaki na makambo mingi.
I met in Stockholm, Sweden with Louis Petrus of the Philadelphia church there, which is a great man of God. And the Philadelphia church.
Na Stockholm na Suède nakutanaki na Louis Petrus ya Lingomba Philadelphia kuna azali moto monene ya Nzambe na Lingomba Philadelphia.
Brother Gordon Lindsay, which was now I don't think he belongs to it now, but he was belonged to the Assemblies of God, and the Assemblies of God is one of my great sponsors internationally.
Ndeko Gordon Lindze oyo azalaki sikawa na kanisi nandimi tete azali mondimi na yango sikawa. Kasi azalaki mondimi ya ba assemblée de Dieu. Pe ba assemblée de Dieu bazali moko na ba lendi siminene ya mayanga ni nangai na mokili mobimba.
And the Four Square, which was a pull away from the Assemblies of God, is one of my great sponsors. The one that is internationally is one of my great sponsors. See?
Na bato ya Four Square oyo bauta na ba assemblée de Dieu bazali moko na balendi siminene na ngai ba initaire bazali na mokili mobimba bazali moko na balendi siminene na ngai bomoni.
And I just took that stand, only leaving sharp edges, and then took a stand that I will not take stands on either side of that fussing until we can see we are brothers and come together, and then we'll all see that same direct point there that we're coming to, the motive and objective of doing so.
Pena telemaki na mokano wana bobele pona kosilisa mindondo na bongo na telemaki na mokano ete na kozwa ngambo moko te kati na kowela na wana kino tango tokomona ete tozali bandeko pe tokosangana. Bongo nde biso nyonso tokomona likambo yango moko penza epai tozali kokoma posa pe tina oyo tozali kosala bongo.
And you must test your motive and objective first.
Pe osengeli liboso komeka posa pe tina ozali kolanda.
First find the will of God, and then find your objective, and then test your motive and see if your motive is right.
Liboso luka mokano na Nzambe na sima luka koyeba tina ozali kolanda. Na sima mekan posa na yo pe tala soki posa na yo ezali malamu.
Then, as Jesus said in Mark 11:24, if you say to this mountain, be moved, and don't doubt in your heart. But as long as you got doubt in the heart, whether it's the will of God or your motive or objective is wrong, how is it going to move?
Na tangu wana ndenge Yesu alubaki na malako zomi na moko, tumi bale na mine, sokyo lobi na ngomba oyo ete, longwa wana pe otite mbe na motema na yote, kasi na tango nyonso oyo ozali na tembe na motema, ya koeba soki ezali mokano na nzambe tote, to soki posa na yo to tina ozali kolande ezali mabe, eko longwa ndenge nini?
But when you know that your motive is right and it's the will of God and your objective is right, it's got to move. That's all. Or God told something wrong.
Kasi soki oyebi ete posa na yo ezali malamu pe ezali mokano na nzambe, pe tina oyo ezali kolanda ezali malamu, yango esengeli kolongwa. Esili, soki te nzambe alobaki likambo moko ya lokuta.
That's the very reason when I go to the platform in churches, no one has never heard me mention those things on platform, those issues. I let them alone. See, that's up to the you man. See.
Yango netina penza tango na mataka na etumbe na banda konzambe. Motomoko te ayokanga ikolobela makambo yango na etumbelo makambo wana. Natika kaya yango kimya bomoni. Wane talinde bino bande kumibali bomoni.
I'm here to help you win souls to Christ by divine gift. You see, so it don't make any difference. You do your baptizing.
Ngai nazalia wa pona kusunga bino ete bome maamilimo epai na Kristo. Na nzela na likabo na nzambe. Bumoni? Bumoni? Yango ezo sala bokese ni moko te. Bino moko bopesa libatisi na bino.
But then when it comes, of course, I've been called everything. I've been called, I don't know how many, anywhere from an incarnate son of God down to a... A devil. That's right, everything.
Kasi boye na oyo etali ya solo babenga ngai nkombo nyonso, babenga ngai na yebite boni nyonso kobanda na mwana nzambe oyo alati nzoto kino na zabolo ya solo nyonso.
But at the back of it all, I'm your brother. Fellow citizen of the kingdom of God working with you all for the kingdom. And that is true.
Kasi na suka ya nyoso wana, nazali ndeko na bino, mwana mboka ya bokonzi na nzambe, nazali kosala elongo na bino nyoso, pona bokonzi, pe zali ya solo.
Now, if it's all right, and you think we have enough time, I'd like to tell you how we discuss that. Would it be all right, brother, just for a minute, brother Nest and him, all right?
Sika wanako, soki zali mabete, pe soki bomoni ete, tozali na tango kukuka. Na kosepela kwebisa bino ndenge tosolola kili kambango. Eko zana yango mabete bandeko. Po na miniti moko. Ndeko nesi na ba mususu. Malamu.
And it might be a little bit that would help you. It help you to understand, Connie. I wrote down here some of the things that I remember to tuck off there.
Peko yiko zala mwa eloko yeko yiko sunga bino. Eko sunga bino po bososo la mwa moke. Na kumaki na lokaso yo mwama kambo yo na yebili susu ete bazwa kiwana.
And they asked me, what did I believe about the Trinity? Did I believe that there was a Trinity of God?
Na bongo, batuna kingai eloko nini ngai na zalagi kondima na oyo etali bosato bosantu. So kinandi makaete bosato bosantu ya nzambe zalaka.
Now, brethren, when we approach this, I hope that when this is over, that we'll be the same brothers that we've been all along. See.
Sikawa bandeko, tango tokolobela likamboyo, na koliki aete tango yangwe kosila, toko zalaka ka bandeko, moko ndenge to zalaka bandakala. Bomoni?
But I feel that I owe it to you because your people comes to my meetings and I certainly wouldn't want to send one of them away deceived.
Kasi na moni ete na sengeli kwebisa bino yango, po bato na bino bayaka na mayanga ni nangai. Pe ya solo penza na kolingate moko na bangwa zonga na motema isepelite.
And I have always told the people who write me questions outside of what I preach on the platform, and here's my secretary and so forth.
Pena lo bakatango nyonso na batoyo batuna kangai mituna, libana na oyo na teaka na etumbelo. pe secretaire na ngaye oyo pe nyonso.
If they ask me a question, what about this or what about that, I said, ask your pastor. See?
Soki batuni nga motuna, boni pona likambo oyo, to boni pona likambo oyo wana. Nalobaki, botuna mokengeli na bino, bomoni?
Because if he's led you this far till you've received the Holy Ghost, he'll take you on, you see. You ask your pastor because little things like that causes confusion, and therefore I leave away from it, you see.
Pamba te soki asili kokamba yo kino awa pe ozwi molimo mosantu, akokoba pe kotambwisa yo omoni. Yo bomoni, botuna nde mokengeli na bino. Pamba te makambo ya mike mike ndenge wana etiaka mobulu, pe yango wana tikalaka mosika na yango, bomoni.
Now, and I've been said that I was a fighter of organizations. Now, I am not.
Sikawa, pe baloba na nga ete nazalaka mobundisi ya bibongiseli. Kasi, ngai nazali bongo te.
I think that organizations is wonderful. But when your system of your organization gets corrupt, that's what I'm against, see? Yes.
Na kanisa ete bibongiseli ezali malamu mingi, kasi na tango lolenge ya kotambwisa makambo na bino ya ebongiseli na bino ebebaka, nde loko wana nde ngai na telemelaka, bumoni?
No matter whether it's oneness or it's a trinity or whatever it is, the system that when you get to a spot you, now to say, we are the assemblies of God.
Ata soki ezali bomoko to ezali bosato to eloko nini, lolenge ya kotambwisa makambo tango bokomi na esika oyo bino pe bolobi biso tozali ba assemblée de Dieu.
Oh, who's that across the street? Oh, that's our brethren. They are called the United Pentecostal.
Banani wana na ngambo ya balabala. Oh, ezali bandeko na biso babengaka bango ba Pentecostisti ni.
Well, who's that over there? Oh, that's the Four Square brethren. Oh, we are a wonderful brethren. We have a great fellowship one with another.
Ba oyo kuna nde banani? Oh, ezali bandeko ya Four Square. Oh, tozali bandeko malamu penza. Tozali na boyoka ni makasi, kati na biso.
Oh, you all believe the same thing? Oh, yes, we believe.
Oh, bino nyonso bondimaka eloko moko? Oh, iyo, tundimaka bongo.
Now, well, what makes you this way? Well, these brethren baptized this way, and these baptized this way, faithfulness, and these baptized.
Bongo kasi, eloko nini esali ete boko maboye? Bandekoyo babati sakaboye, pe baoyo babati sakaboye, bapesi biso mokongo, pe baoyo babati saka.
Like in South Africa there, brother, we run up on that. They asked me, one group baptizes three times face forward, and the other baptized three times face backward.
Lokola kuna na Afrika ya Sudi ndeko, tokutana kina likambongo. Batuna kingai, etonga moko babati saka mbala misato kozindisa na liboso. Pe oyo mosusu bazalaki kobatisa mbala misato kozindisa na sima.
And they said, I said, where do you get that one? Said, when he died, the Bible said he pitched forward. And said, therefore we should pitch him forward.
Pe balobaki, nalobaki, bozwaka yango wapi? Moko alobaki, tango akufaki Biblia elobiete agumbaki moto na liboso. Pe alobaki, yangwana to sengeli kozindisa bango na liboso.
And I said, well, to the other group, what about you? Said, did you ever bury a man with his face down?
Pe nalobaki, pona etonga mosusu, nini, bongo bino, alobaki, basila kokunda moto elongi etala na se.
Well, and you know what? They separate themselves and make two groups, two organizations.
Pe boyebi nini, bakabwani pe basali bitonga mibale, bibongiseli mibale.
Oh, mercy, brother. That's just what the devil wants. That's just what he wants. But get yourself.
Oh, ma wabandeko. Yangonde likambo moini alingaka. Yangonde likambo alingaka. Iyo, bino moko.
Now, see, it's not the apostolic faith mission or is it, either it is the Pentecostal assemblies on the other side. It isn't that.
Sikawa, bomoni, ezali mission ya foi apostolique te to. To ezali moko to mosusu ya ba assemblée pentecôtiste na ngambo mosusu. Ezali yango te.
There are fine men in both groups like there is here. But you see, it's the system of the thing.
Bato malamu bazali na bitonga nyonso mibale lokola bazali pe awa. Kasi bomoni, ezali nde lolenge ya kotambwisa likambo ngo.
It's just like the Catholic, as I've often said. If he's a Catholic and depending on Christ for salvation, he's saved. Certainly, that's right. If he's depending on the church, he's lost.
Ezalika kalokola mo katoliko ndenge na lobaka mbala na mbala. Soki azali mo katoliko kasi azali kotalela Kristo pona lobiko, abikisami. Na tembete ya solo. Soki ataleli ngomba, abungi.
And any of you Pentecostal brother know, if we're looking to the Pentecostal church to save us, we're among men most miserable. That's right, because we're lost. That's right.
Pe bandeko nyonso kati na bino ba Pentecostis bayebi ete soki tozali kotalela lingomba Pentecostis po ebikisa biso, tozali kati na bato baoyo ya mawakoleka. Ya solo, po tobungi ya solo.
But if we're looking to Jesus Christ,
Amen.
Then we're saved by our faith of what a finished work. And these little working things and brands, it doesn't make much difference.
Kasi soki tozali kotelela Yesu Kristo, boye tobikisami. Na kondima na yo, ndenini, ezali mosala oyo esili. Kasi makambo mike mike oyo, yaba kombo, yango esala kabo keseni penzate.
Now, I said to Brother Sism and Brother Ness to answer your question, I said, now, I do not take either sides with you, brethren, and I know as long as you fuss, you're both wrong. See?
Bongo na lubaki na ndeko Sism na pendeko Ness, pona kuyanula motuna na yo na lubaki, sikawa na zui ngambo ya moko na bino teba ndeko. Pena ebiete, na tango nyonso yo bozali kowelana, bino mibale bozali na libunga, bomoni?
Because I would rather be wrong in my doctrine and right in my heart, than to be right in my doctrine and wrong in my heart.
Amen.
I said, after all, it's your heart's condition.
Pamba te malamu naza na libunga na mateyo nangai, kasi sembo na motema nangai, na esika ya kozala sembo na mateyo nangai, kasi na libunga na motema nangai, bomoni? Narubaki, na nyoso wana italilo lenge ya motema na yo.
And I've made that a practice to know this, that if a man, no matter what he does and how much he differs, and what he says about me, if in my heart, not from his duty, but from my heart, I can't love that man as well as I love anyone else, then I know there's something wrong in here.
Amen.
See, that's right.
Pena komisa yangolo lenge na ngaya kusala makambo. Ya koyeba likambo oyo ete soki moto etalite eloko nini ye asalaka pe bokeseni boni azali na yango pe eloko nini ye alobaka na tina na ngai soki na motema na ngai kaka lokola lotomo te kasi uta na motema na ngai soki na kokite kolinga moto yango ndenge na lingaka moto mosusu nyonso boye nayebi ete mbeba moko ezali awa na kati bomoni ya solo.
Because it's no matter if he, a little brother come not long ago, a little Church of Christ brother, and oh, he stood up there and he said, this guy is a devil. See?
Pambate ezali, etalite sokiye, mwande komobali moko ayaki, eumelite, mwande komoko ya Eglise de Crispe, oh, atelemaki wana, pe alubaki, mobali yoyo azali zabolo, bomoni?
He says of the Holy Ghost, he said, there is no such a thing. Only the 12 apostles received the Holy Ghost, and divine healing was only given to those 12 apostles.
Alubaki, azolo banatina na molimo mosantu. Alubaki, eloko ya ndenge wana ezalakate. Bongo, bobele bantoma zomi na ami balende bazwaki molimo mosantu pe lobiko na nzoto kouta na nzambe pesa maki bobele na bantoma yango zomi na mibale.
And went on about a half hour, and I said, just a moment, brother, I think you ought to give me just a chance to defend this, see.
Pe akoba yikolo ba pene na miniti tukumi sato, pe na lubaki, zela mwa mokende ko. Na kanise te usengela kiko pesa ngae libaku ya kolobele yango, omoni?
I said, you said that you spoke where the Bible spoke and was silent, where it was silent. And he said, we do.
Na lubaki, olubaki ete olubaka esika Biblia elobi pe ofandaka kimia esika yango ifandi kimia.
I said, now you said that just the 12 apostles received the Holy Ghost. The Bible said there was 120 in the upper room when the Holy Ghost fell.
That's right.
Women and all.
Nalubaki, sikawa, olubaki bobele banto mazomi na mi balende bazwaki molumo santu. Biblia elobi, bato bazalaki kama moko na tukumi bale kati nandako ya likolo tango molumo santu ekitaki. Basi penyoso.
And would you mind to tell me, do you think Paul didn't have the Holy Ghost and he received it long time after that?
Peyo kolinga kwebi sanga o kanisye te polo azalaki na molimo mosantu te. Peye azwaki yango tango mulaisi mana wana. Omoni?
And you said the gift of healing was only given to the 12 apostles, and Stephen's went down a few days later, and he wasn't one of the 12. He is not even a preacher. He is a deacon. And went out to Samaria and cast out devils.
Kasi olobaki likabo ya lobiko na nzoto kouta na nzambe, epesa makibo bele na bantoma zomi na mibale. Pe Etienne akendeki simana mwa mikolo, kasi azalaki moko na zomi na mibale te. Azalaki atamo te ite, azalaki mosungi. Akendeki na Samalia pe abenganaki miyumo mabe. Pe...
I know, brother. It's very silent right here where you have to keep it.
Olobaki... Ondeko, kimia penze kota kiwana iyo na sika oyo bo sengela kiko fanda kimia.
And after it was over, I said, I forgive you for calling me a devil, because I know you didn't mean that.
Pena si matango silaki, kasi na urubaki, na limbi siyo ndengyo benga kinga izabolo, po na ebiete, olingai kolobabongo te.
And then when he got finished, he come up, he said, there's one thing I can say, you have the Spirit of Christ.
Bongo tango asilisaki, ayaki epai nanga urubaki. Ezali na likambo moko yo na koki koloba. Ozali na molimo na Kristo.
I said, now, brother, which am I, a devil or a Christ?
Narubaki, sika wandeko, nazali ya nani? Molimo mabe to ya Kristo. Bumoni? Bumoni?
But I tell you, see, because if a man, he could tell that I loved him. No matter he was disagreeing and horribly disagreeing and lambasting.
Kasi na lobi na bino, bumoni? Ezali po moto yango akokaki komona ete na lingi ye. Etalaki te soko, ezalaki kondima te pe, kondima penza ata mokete pe kobundisa ngai.
I'm a hunter. And with wild beasts all my life. And people said, how that time when I had to kill that bear with a knife? See? Said, wasn't you afraid of him?
Ye, ngai nazalaka moibo kila... ya banyama ya zamba bomo inanga mobimba peba to baloba ndenge nini mbala wana oyo na sengela ki koboma ngombolo wana na mbeli bomoni balobaki ozali kobanga ete.
I said, no, if I've been afraid of him, he'd kill me. See,
balobaki te soki na banga kaye alingai koboma ngai bomoni.
But see, you can't bluff them. They know whether you're afraid of them or not.
Kasi omoni okokite okokiko kosa bangote bae bakaso ki ozali ko banga bangote te.
Right. You'd be afraid of a horse and watch what a horse will do, he'll stomp you.
Soki obangi punda okomona oyo punda akosala akonyata nyata yo omoni.
So if you're afraid, you can't bluff it. You've really got to have it.
Boye soki obangi okokiko kosa likambo yango te osengeli penza kozana na yango.
Amen. That's the way it is with Satan.
Izalaka pendenge wana na Satana.
That's the way it is among man. You've got to love man. You can't just bluff it. You've got to have it, or your colors will show somewhere. See?
Izalaka pendenge wana kati na bato. Usengeli ko linga bato. Oko kina yo kukosa te. Usengeli nde koza na eloko ango. So kite lo lenge na yo. Eko yeba na nesika moko boy. Omoni?
That's right. You really got to love people, and they know you love them. See, there's something about it.
Ya solo osengeli penza kolinga bato. Pe baebi eto lingi bango moni. Ezala kanelo komoko nalikambango.
And the man now called my wife a few days ago and says, is Brother Branham there? Said, no.
Bongo mobali ango abenga kimwa sinangele kimwa mikolo. Pe alubaki, ndeko Branham azali, alubaki te.
Said, well, one thing I have to say, I disagree with him in theology, but I say he's a servant of Christ.
Alubaki, nazali nalikambo moko o nasengeli koloba. Na yokana kina yete na oyo tali likindo kasi na lobia azali musali na Kristo.
Well then, and then before I left, he sent a letter to me and he said, I'm coming up as soon as you get back. I want that baptism of the Holy Ghost that you're talking about.
Bongo libosona kende atindela kinga mokanda pe alubaki na koya kuna tango kako kozonga na azali na posa ya libati sa mulu mosantu yango yo zali kolobela.
So, you see, just where if I'd have had that feeling of saying, well, there's nothing to you, your old denomination is no good, and all you Church of Christ people is no good, you're no good, you're devils, I'd have never won that man.
Boye bomoni kake payo zalina Soki nazalaki na posa wana ya koloba o bozali na tina te ebongiseli na bino ya kala wana ezali na tina te pe bato na bino nyonso ya Eglise de Christ bazali na tina te bozali malamu te bozali milimo mabe nalingai kolonga mobali wana ata moke te.
And if I would have told him that I loved him and didn't mean it in my heart, he'd have known better. That's all there is to it. You've got to mean it in your heart.
Pesoki na ebisaka ye te nalingi ye, kasi na motema na ngai, ezalaki bongo te, alingaki koyeba yango malamu koleka. Ndenge ezali penza. Osengeli koloba yango kati na motema na yo.
And that's on the nights when I walk out on that platform under that discernment thing. I don't think about it.
Peza la kabongo na bapoko atango na mataka netumbe na tango ya kososola makanisi bomoni na kanisa kayango te.
I just don't eat food from dinner time and fast and pray and stay in the room because he promised me he would do it.
Na lia kandika kate sima ya bile ya midi kaka kokila pe kobondela pe kofanda kati na biro pambate alakaki ngaete akosala yango.
Amen. And therefore I go without one shadow of doubt because he promised he would do it.
Yangwana ngai pe na kende ki atana mwa tembe mokete po alakaki eta kusala yango.
Therefore, see, I know my motive is what, my objective is what, for the furtherment of the kingdom of God.
Boye bomoni ngai, na ebiete po sala ngai zali nini, tina oyo na zali kolande zali nini, po obo konzi na nzambe ekende liboso.
If a man goes this way, that way, whatever church he goes, as long as he comes to Christ, it doesn't matter to me. And that's in my heart, see.
Soki moto akei ngambo yo kuna atana losambo nini ye akendeke na tango nyonso ye aye pai na Kristo ezali likambo te po na ngai. Pe yango nde ezali kati na motema na ngai bomoni.
And no matter if we go over and join the Church of Christ, that's just all right. That's fine. If he, what church he joins, it doesn't matter to me. But as long as I want his soul with Christ, is the main thing.
Pe likambo te soki toke kosangana na Eglise de Christ, ezali na yango mabe te, ezali malamu. Soki ye, lingomba oyo alandaka, ezali likambo te po na ngai. Kasi na tango nyonso oyo nalongi molimo na ye po na Kristo, yango nde likambo ya motuya.
So I said, Brother Ness, not to be different. Now I'm going to...
Bongo nalobaki, ndeko Ness, ezali te po na kozala na bokeseni. Sikawa nako...
It's all right, use this, brother.
Ndeko nako kiko salela oyo.
I said, I want to say and explain, and in this I might say to you, brethren, here, now, don't mention this amongst your congregations. If you will, and do me a favor, just let me just be your brother, you see. And if I'm wrong, then you forgive me.
Nalobaki, nalingi koloba pe kolimbola pe na boye, na kogi koebi sabino bandeko yo bozalia wakasi. Bolo balikambo oyo na losambo na bino te, soki bokolinga pe bosalisangai botika nazala bobele ndeko na bino bomoni pe ngai soki nazali na libunga boye bolimbisa ngai.
But I want to explain to you, being that there's both groups sitting here this morning, both the oneness and the assemblies also in the Trinitarian belief.
Kasi nalingi kolimbolela bino lokola bitonga nyonso mibale ezali awa na tongo oyo, na ya ba unitaire, na ba assemble pe, na ba yambi ya bo trinitaire.
Now, I want to make this statement. I want to say that I believe that both sides are wrong as long as they argue one with another because their motives is wrong.
Sikawa nalingi koloba likambo oyo. Nalingi koloba ete ngai na ndimiete ngambo nyonso mibale bazali na libunga na tango nyonso bazali koswana bamoko na bamosusu po baposa na bango ezali mabe.
As long as your motives is wrong, no matter what your objective is, but your motives to that objective is wrong, then it'll never work. That's right.
Pe na tango nyonso yo baposa na yo ezali mabe etali te tina nini yo ozali kolanda. Kasi baposa na yo po na likambo ozali kolanda ezali mabe boye ekosimba ata mokete ya solo.
Now, some people have said, Brother Branham, you are a Jesus only. I want to say that that is an error. I am not a Jesus only.
Sika bato mosusu balobaki ndeko Branham ozali moto ya Jésus seul nalingi koloba ete wana ezali libunga nazali moto ya Jésus seul te.
Somebody says, Brother Branham, are you a Trinitarian? No, sir, I am not a Trinitarian. I'm a Christian.
Moto moko alobi, ndeko Branham, ozali moto ya Trinitaire? Te, monsieur. Nazali moto ya Trinitaire te. Nazali mo Christo. Omoni?
The word Trinitarian don't even mention in the Bible the word Trinity.
Na ndimite liloba oyo moto ya bosato bosantu ekomami atakati na Biblia te liloba bosato bosantu.
And I do not believe that there is three individual gods. I believe there is one God in three offices: Father, Son, Holy Ghost.
Pe na ndimaka te banzambe bazali misato ya kokesana. Nandi makaete nzambe azali bobele moko kati na misala misato. Tata, mwana, molimo mosanto.
That's exactly why we were commissioned to baptize in the name of Father, Son, Holy Ghost. I believe that it's God condensing, coming down.
Yango penza ndeti na tozwaki etinda ya kubatisa na kombo ya tata, mwana, molimo mosanto. Nandi makaete ezali nzambe azali komikitisa azali kokita.
Now God, when he first appeared to man, he was in a form of a pillar of fire. You believe that, don't you?
Sikawa nzambe tango amonana kiliboso epai na moto azalaki na lolenge ya likonzi na moto. Bondimi yango boyete li.
Any Bible reader that knows that the pillar of fire that was in the wilderness was the Logos, that was the angel of the covenant, which was Christ.
Mutangi nyoso ya Biblia yebiete likonzi na moto oyo ezalaki na esobe, ezalaki Logos, ete wana ezalaki mwanje na kondimana oyo ezalaki Kristo.
Because he said, I believe it's St. John 6 there, he said, before Abraham was of the I am, he was the I am.
Pambate alobaki. Azalaki ezalaki te na banzi ezali na Yohane motoba alobaki liboso Abraham azala ete ngai nazali azalaki ngai nazali.
So that was God holy. Even if a man touched the mountain, he must be killed. See, all right.
Boye oyo wane ezalaki nzambe ya bule ata soki moto asimbaki ngomba yango asengelaki kobomama bomoni malamu.
Now, that same God was trying to work himself back into his creature that he created.
Sikawa nzambe moko wana azalaki koluka komizongisa ye moko kati na ekelamu na ye oyo ye akelaki.
Now, he could not come near them because they were sinful. And the blood of goats and sheep never did take away sin. We know that. It just covered sin.
Kasi akokaki koya pene na bango te po bazalaki basumuki. Pe makila ya bantaba na bampate etikala kolongola lisumu te. Toyebi yango, ezalaki bobele kozipa masumu.
Now, but then that same God that was the pillar of fire, he became flesh through his son and dwelt in a body called the Lord Jesus Christ.
Sikawa. Kasi nzambe moko wana oyo azalaka likonzi na moto, akoma kimosuni na nzela ya mwana na ye, pe afandaki na nzoto moko ebenga mikolo Yesu Kristo.
The Bible said in him dwells the fullness of the Godhead bodily.
Biblia elobi litondi mobimba ya bonzambe fandaki kati na ye na mutindo ya nzoto.
And Jesus said in 1 Timothy 3:16, without controversy great is the mystery of godliness, and if they could call it great, well, what would we do, see?
Pe Yesu alobaki na Timote ya liboso misato zomi na motoba, na tembete libomba mi ya makambo na bonzambe, ezali monene. Soki bango bakokaki kobenga yango monene, bongo biso toko sala nini, bomoni?
Great is the mystery of God, for God was manifested in the flesh and seen of angels and received up in the glory and so forth.
Libomba mi na nzambe ezali monene po nzambe amonisa maki kati na mosuni. Pe amona maki na banje, pe anitola maki na kembo, pe bongo na bongo.
Now, and he said in St. John 14 to Thomas, when you have seen me, you have seen the Father. And why sayest thou, show us the Father?
Sikawa pe na Yohane zomi na mine alubaki na Toma, Tango moningai, omoni tata. Pona nino lobi? Lakisa biso tata?
The Bible said that God was in Christ reconciling the world to himself.
Biblia lobi ete nzambe azalaki kati na Kristo ko zongi sa mokili na boyokani na ye moko.
Now, God cannot be three people, three gods, neither can Jesus be his own father in one, see? So, you see, it makes both radically wrong.
Sika wa nzambe akoki kozala bato misato te, ba nzambe misato. Yesu pe akoki kozala tata na ye moko te kati na moko. Bomoni, boye, bomoni, esali ete nyonso mibale ezala penza na libunga.
Now, if you'll just notice, there's no place, if we got three gods, we're heathens. Now, we know that.
Sika, pe sika, soki botali malamu, esika moko te ezali, soki tozali na banzambe misato, tozali ba pagano, wana toebi yango.
Like the Jew said to me one time when I was talking to him, said, which one of them is your God? Which one is your God, the Father, the Son, or the Holy Ghost? Which one's yours?
Lokola moyuda moko alobaki na ngai mokolo moko, tango nazalaki kosolola na ye, alobaki, nani kati na bango azali nzambe na bino? O wapi nde nzambe na bino? Tata, mwana, tomoli mwasantu? O wapi nde azali ya bino?
I said, well, there's no three gods.
Nalobaki, ba nzambe bazali misato te.
He said, you can't chop God in three pieces and give him to a Jew. I said, no, sir.
Nalobaki, boko kite ko kata kata nzambe na biteni misato pe bopesa ye na moyuda. Nalobaki te, monsieur.
I said, when John Ryan had been healed of blindness there at Fort Wayne, you know, and this rabbi up here at Benton Harbor, he said, you can't chop God no three pieces and give him to a Jew. I said, certainly not.
Nalobaki, tango John Ryan abiki samaki na boko na okufa miso kuna na Fort Wayne, baby. Pe la bioyo wa ya mishua to na Fort Benton Harbor. Alobaki, boko kite ko kata nzambe na biteni misato pe bo pesa ye na moyuda. Alobaki, atamo kete.
Adonai said, Rabbi, would it be hard for you to believe the prophets? He said, no.
Nazali kosala bongote. Alobaki, labi, ekoki kozala likambo ya makasi pona yo kondima basakoli. Alobaki te.
I said, in Isaiah 9 and 6, who is he talking about? To us a child is born, son is given. Be called counselor, mighty God, prince of peace.
Alobaki, na Isaya libwa motoba, azalaki kolobela nani? Mwana botami biso, mwana pesamele biso, akobenga mamosungi, nzambe na nguya, kolo na kimia.
He said that was a Messiah. I said, then, Rabbi, what relation will Messiah be to God? He said, he will be God.
Alobaki, wana ezalaki Masia. Alobaki, bongo labi, Masia akozala nani pona nzambe? Alobaki, akozala nzambe.
That's what I thought. You see, that's exactly right. That's what he is.
Yangunde likamboyo ngai na kanisaki. Bumoni. Sikawa. Bumoni. Ya solo penza. Yangunde oyo ye azali.
And so I said, tell me now where Jesus failed to fulfill exactly what the prophet said he would do.
Bona lubaki. Yebisangai sikawa esikani ni Yesu azangaki koko kisa penza oyo musakula lubaki ete akosala.
And he started to cry and walk around. I said, by that John Ryan has his sight.
Pe abandai kolela pe kotambola tambola nalubaki nanzela na yango John Ryan amoni lisusu bomoni.
And he said, far be it from God having a son.
Pe alubaki mosika na nzambe likanisi ya kozala na mwana.
I said the great Jehovah overshadowed a woman as the prophet said he would and created the blood cell, and to that blood cell is where come forth the body of Christ.
Nalubaki Yawe monene azipaki mwasi moko na elili na ye, ndenge musakoli alobaki ete akosala, pe akelaki momboto ya makila, pe nanzela ya momboto wana ya makila, nde esika nzoto ya Kristo eutaki.
Look, in the Old Testament, Rabbi, I said when a man went to make an offering, he took a lamb.
Tala, na kondima na ya kalalabi, nalobaki, tango moto akei ko pesa mbeka, azalaki komewa mwana na mpate.
He knew he had broke the commandments of God, so he took a lamb, he confessed his sins, and this lamb was killed.
Aebakete abuka kimibeko ya nzambe, boye azalaki komema mwana na mpate, azaiko yambola masumu na yepe bazalaki koboma mwana mpate yango.
While his hands being on the lamb, his confession that he knew that he should die for his sin, but the lamb was taking his place.
Wana azalaki maboko na ye likolo na mwana na mpate yango, koyambola ete ayebaki ete asengelaki kokufa mpona lisumu na ye, kasi mwana mpate azwaki esika na ye.
And the blood cell was broke, and he held the little lamb by his hand until he felt its little life go out of it and stiffen out. Then the priest, of course, throwed the blood on the fire, the brazen altar of judgment.
Pe mumboto ya makile pasukaki pe azalaki kosimba mwa mwana na mpate yango na maboko na ye kino ayoka ete mwa bomoi na ye ebimi kati na yango pe nzoto na yango ekomi makasi. Bonganga Nzambe na tembete azalaki kobwaka makila likolo na moto etumbelo ya motako ya kosambisama.
Then I said, that man then, he went out of there knowing that the lamb had took his place, but he went out with the same desire he had when he come in. See? Because it could not take away sin. See?
Bonganga lobaki boye, motango azalaki kolongwa na esika wana, koyeba ete mwana mpate asilaki kozwa esika na ye, kasi azalaki kobima na mposa yango moko oyo azalaki na yango tango akota kibumoni, pamba te ekokaki kolongola lisumu te, bumoni.
But then in this case, the worshiper once purged has no more conscience of sin.
Kasi nde na mbala oyo, awa esili mosambe likopetwa mbala moko pona libela, azaeli susu na lisumu kati na lisoso lina yete.
There was an offering made yearly. But I said, now there is this time the worshiper once purged has no more conscience of sin.
Kuna mbeka ezalaki kopesa mamobu na mobu. Kasi, nalubaki, lelo na mbala oyo tozali na awa esili mosambe likopetwa, azaeli susu na lisumu kati na lisoso lina yete.
Because, look, Rabbi, in the hemoglobin, that little life that begins in the cell, which comes from the male sect, into the female, and she produces the egg. But a hen can lay an egg, but if it hasn't been with the male bird, it'll never hatch.
Pamba te, tala labi, nakati ya hemoglobin, mwa bomo oyo ebanda kakati na momboto, oyo utaka na nzoto ya mobali, pe ekota kakati na mwasi, pe mwasi azalaka na liki, kasi soso ya mwasi ekoki kobota liki, kasi soki etikali kozan esika moko na soso ya mobali te, liki yango eko totola ma mokolo moko te.
And I said, then God, the greatest that filled all time and space, became down to one little germ to the womb of a woman.
Pe nalobaki, bongo Nzambe, oyo aleki monene, oyo atondi satango pe bisika nyonso, ami komisaki moke penza, mumboto moke na libumu ya mwasi moko.
And then I said, when we are saved today, Jesus was neither Jew nor Gentile. Because the egg only produced the flesh, the blood had the life.
Na bongo na lubaki, tango to bikisa milelo, Yesu azalaki moyuda te, moto ya mabota pete, poliki esalaki bobele musuni, makilande ezalaki na bomoi.
So we are, the Bible said we are saved by the blood of God. See, he was neither Jew nor Gentile, he was God.
Bongo biso tozali, Biblia elobi, to bikisami na makila na Nzambe. Bomoni, azalaki moyuda te, to moto ya mabota te, azalaki Nzambe.
Therefore, when we come to the altar and put our hands by faith upon his head and feel the tearing and agony of Calvary and confess our sins, that we are wrong and he died in our place.
Yango wana, tango toyaka na etumbelo pe, totiaka maboko na biso na kondima likolo na moto na ye, toyoka kampasi pe somo ya liwa na ye na Golgota, peto yambola kama sumu na biso ete tokwei na likambo, kasi ya kufa kine sika na biso.
Then, you see, I said the blood of that lamb could not come back upon this. The blood that was cell was broke, and the life that was let loose in breaking his blood cell of the lamb could not come back upon the worshiper, because it was a animal life, and it would not coincide with the human life.
Bongo moni nalobaki, makila ya mwana mpate kuna ekokaki kozonga likolo na yete, makila oyo, mombote pasuka ki pebo moi oyo ekangola maki, tango momboto ya makila ya mwana mpate ango epasuka ki ekokaki kozonga likolo na mosambelite, po ezala kibo moi ya nyama, pe ekokaki kolongo bana nabo moi ya motote.
But this time, when that blood cell was broke, it wasn't merely a man. That was God's life was released.
Kasi mbala oyo, tango momboto yango ya makila epasukaki, ezalaki bobele motote, ezalaki bomoi na nzambe nde ebimaki.
And when the worshiper lays his hands by faith upon the Son of God and confesses his sins, not the life of another man, but the life of God comes back into this man, which is eternal life.
Pe tango mosambeli, ati maboko na ye na kundima likolo na mwana nzambe pe ayamboli masumu na ye bomo ya moto mosusu te kasi bomo ina nzambe ezongi kati na moto ango yango ezali bomo ina seko.
The word Zoe, which is translated God's own life, and he said he give us Zoe, eternal life, and now we are sons and daughters of God. There you are.
Liloba Zoe elingi koloba bomo ya nzambe ye moko. Pe alobaki akopesa biso Zoe, bomo na seko, pe leloto zali bana mibali pe bana basi na nzambe, yango penza.
I said, now what is it? It's God condensing.
Nalobaki sikawa, yango ezali nini? Ezali nzambe komiki tisaka.
He came first, no man could touch him, because man had sinned. Then he was come down in a body in order to taste sin, to take sin.
Ayaki liboso moto moko te akokaki kosimba ye, po moto asumukaki, na sima akitaki kati na nzoto moko, po na komeka lisumu, kozwa lisumu.
See, the only thing God could do to be just was do it that way.
Bomoni, ye likambo bobele moko yo nzambe okai kosala po na kozala sembo, ezalaki nde kosala yango ndenge wana.
For instance, what if I had the jurisdiction of this audience this morning, like that God had over the human race? Now I say the first man looks at that post, dies. And Tommy Hicks looks at it.
Ndakisa, nini elingaki kosale masoki nazalaki na bokonzi likolo na yanga neloyo, na tongoyo, lokola oyo nzambe azalaki na yango likolo na bato, pe nalobaki, moto ya liboso oyo akotala likonzi wana akokufa, pe Tommy Hicks atali yango.
Now, for instance, I'd say, Brother Carlson, you die for him. That wouldn't be just.
Sikawa, ndakisa, nazwika, ndeko Carlson, yo kufela ye.
I'd say, Leo, you're my secretary, you die for him. That wouldn't be just.
Na ukai koloba, Leo, ozali secretary nanga, yo kufela ye. Elingai kozala sembote.
Billy Paul, my son, you die for him. That isn't just.
Billy Paul, mwana nanga, yo kufela ye. Ezali sembote.
The only way I can be just is take his place myself.
Lulenge moka kaoyo na koki kozala sembo, ezali etengai moko nazo esika na ye.
And that's what God did. He, God, is a spirit. And he created, he changed his cast.
Pe yangonde likambo nzambe asalaki. Ye nzambe azali molimo. Pe akelaki ye abongolaki mosala na ye.
It ought to be striking to people to think of little Jehovah. He could have come a full-grown man. But he come into a manger over a manure pile.
Esengela kindeza likambo moko ya kokamwisa epai na bato kokanisa na tina na yawe moke. Akokaki koya lokola mobali oyo akoli, kasi ayaki na elielo ya bibwele likolo na eboke ya matiti.
Little Jehovah crying like a baby. Little Jehovah playing like a boy. Little Jehovah carpenter like a workman. Little Jehovah in the teenage.
Yawe moke azali kolela lokola bebe. Yawe moke azali kosakana lokola mwana mobali. Yawe moke azali kosala mosala ya mabaya, lokola moto ya mosala. Yawe moke elenge mobali.
Jehovah hanging between heavens and earth with gobs of drunken slobbers and spits of soldiers up on his face. Jehovah dying for his children.
Yawe atyami katikati ya likolo pe mabele naba fulufulu ya balangwi masanga peso ya basodane lungi na ye. Ya wazaliko kufa pona bana na ye.
Jehovah dying to redeem not another person but God himself. Yes. See, God, that was his office. Why? He's trying to get back to the heart of man.
Ya wazaliko kufa pona kosikola. Motomo susu te kasi nzambe ye moko. Bomoni, nzambe wane zalaki mosala na ye. Pona nini? Azaliko luka kozonga na motema na bato.
Now, we couldn't touch him there. Here we felt him with our hands. Now, what did he do through the offering of that body? He becomes Jehovah in us. Yeah. We are parts of him.
Sikawa, tokaki kosimba yete kuna awa, tosimba kie na maboko na biso. Sikawa, asala ki nini na nzela na ambeka ya nzoto wana, akoma ki yawe kati na biso, biso tozali biteni na ye.
On the day of Pentecost, the pillar of fire bursted itself up, and tongues of fire set upon each one, showing that God was separating himself amongst his church.
Na mokolo ya Pentecost, likonzi na moto e kabwana ki yango moko pe, ndemo na moto e fanda ki likolo na moko na moko. Kola kisaete nzambe azalaki komikabola ye moko kati na lingomba na ye.
Then, brother, if we can only get together and bring that together, then we got Jehovah in the fullness when we come together.
Bongo bandeko, soki toko kibo bele kosangana peko me mayangwe sika moko. Na tango wanande tozwi yawe na litondi tango tosangani elongo.
But how can we, when this one's speaking in tongues, got the baptism, this one, and then keep this like a fall over here, and this, let's put it together.
Kasi ndengeli toko kiko sala yango na tango yo songolo omoko azali koloba minoko na sika. Pe aza ina libati sipakala oyo boye. Kasi tobate lindemo na moto oyo awa. Pe oyo boye. To sangisa yango.
Amen. When God on the day of Pentecost come down and the Bible said tongues of fire set upon each of them. And the tongues like a fire. Licks.
Na mokolo na Pentecost, tango nzamba kitaki, Biblia elobi, ndemo na moto efandaki na moto ya moko moko na bango. Pe bango, ndemo lokola moto, ndemo.
It is that pillar of fire, separating itself and dividing itself amongst the people, that we would be brethren. That day you'll know what I'm in the Father, Father, me, I, and me, and you, and me, and we're one.
Yes.
We are one, not divided.
Ezalaki likonzi na moto wana nde ekabwanaki yango moko pe emikabolaki yango moko kati na bato po tozala bandeko. Na mokolo yango bino bokoyeba ete ngai nazali kati na tata, tata kati na ngai, ngai kati na bino pe bino kati na ngai. Pe biso tozali moko, tozali moko, tokabwani te.
Now, Jehovah God up here couldn't touch the human race because of his own law of holiness. Jehovah God became sin for us and paid the price that the same Jehovah God could come and live in us.
Sikawa, na likolo awa, yawe nzambe akokaki kosimba batote likolo ya mobeko na emoko ya abosantu. Yawe nzambe akomaki lisumu upo na bisope afuta kintalo, ete yawe nzambe moko ango akokakoya kufanda kati na biso.
God above us, God with us, God in us.
Yes.
Not three gods, one God.
Nzambe likolo na biso, nzambe longo na biso, nzambe kati na biso. Ba nzambe misato te, nzambe moko.
Hallelujah.
Professors go crazy trying to figure it out. It's a revelation.
Yes.
It's got to be revealed to you.
Balakisi bazali ko bela liboma ko lukaka ko soso la yango. Ezali nde moniseli. Yango esengeli nde ko monisa melayo.
Now, when it comes to the baptism, now, many people, now, you've got to do that, brother.
Sikawa na oye tali libati sikawa bato mingi, sika bosengeli ko sala yango bandiko.
Or, it's like I said to Brother Sism and to Brother Nest, that if you, the argument came up.
To ezali ndenge na lobaki nandeko Sism pe nandeko Nest. Ete sokibo ko wela na ebandaki.
And many of you scholars here is more sufficient than I, but I've done a much studying upon the subject, and I've read the pre-Nicene fathers, the Nicene Council, and all the historians and so forth.
Pe moto nyonso mingi kati na bino bato ya maele mingi awa, bozai na makoki mingi koleka ngai, kasi ngai na yekoli likambo ango penza. Pena tanga buku ya batata ya liboso ya nise, likita ya nise. Na bakominyonso ya masolo ya kala, pe bongo na bongo.
That issue come up at the Nicene Council. Both sides went to seat. When the Catholic Church took the extreme Trinitarian side, and the others went to Unitarian. And both sides went out. Exactly right, because man had something to do into it.
Likambo ango balobela ki ango kuna na likita ya nise, ngambo nyonso mibale e botaki eloko malamu te. Tango lingomba katoliko e kamataki ngambo makasi ya ba trinitaire pe oyo mususu, ba mikomisaki ba unitaire pe ngambo nyonso mibale bakendeki pembeni. Ya solo penza, pamba te bato bazalaki na kati ya likambo ango.
You've got to let God do it.
Yes.
No need of us trying to figure it out. Let's be brothers. Let's yes. just go on and let God do the thing that He's going to do.
Bosengeli kotika nzambe asala yango. Tozali na tina ya koluka kososola yango te. Tozala bandeko tokende kaka liboso pe totika nzambe asali kambo ya linko sala.
If He's infinite and knows all things and predicted the end from the beginning, how can we do anything about it? Just keep moving on. That's why keep in step, as I said last night, with our great Joshua.
Soki azaina suka te, pe ayebi makambo nyonso, pe akanisa kisuka ute bandeli. Ndenge ni biso toko iko zala na likambo ya kosala pona yango. Boko ba obele kokende liboso ndenge wana nde. Boko ba netambo liwana. Ndenge na lobaki lobi na pokwa. Elongo na Yoshua na biso monene.
Now look. If there is three gods, I just want to show you how ridiculous this is.
Sika abotala. Soki banzambe bazali misato. Na ingi bobele kulagisa bino ndenge nini likambo yango ezangitina.
If there is three gods, then Jesus was His own father. Jesus could not have been His own father being one. And if there's three, He wasn't born to virgin birth.
So ki banzambe bazali misato, boye Yesu azalaki ye moko Yesu akokaki kozala tatana ye moko te lokola azali moko. Pe, so ki bazali misato, abotamaki na mbotama ya mongondo te.
I'm going to say this is God the Father. And this is God the Son, and this is God the Holy Ghost.
Sikawa batoboni na koloba oyo ezali nzambe tata, oyo ezali nzambe mwana, pe oyo ezali molimo mosantu.
Now to you different brethren here, you watch this just a minute, and you see what I'm trying to point at. I pray that God will let you see it.
Sikawa, pona bino bandeko ndenge na ndenge oyo bozaliawa, botala likambo oyo kati na miniti moke, bokomona nini nazali koluka kutalisa. Nasenge te nzambe amoni sabino ango.
Now look, you both believe the same thing.
Amen.
But the devil's just got between you and broke you up about it.
Amen.
It's exactly the same thing, and I'll prove it to you. By the help of God, and with God's Bible, if it ain't the Bible, then don't receive it. That's right.
Sikawa, botala, bino mi bale bondi makailo komoko, kasi zabolo amikotisi katikati na bino pe, akaboli bino pona likambo ango. Ezali penza eloko moko pe na kotalisa bino yango polele na lisungi ya nzambe pe na Biblia ya nzambe. Soki ezali Biblia te boye boyamba yango te ya solo.
But now look, this is what God the Father, this is God the Son, this is God the Holy Ghost.
Sika abotala, oyo ezali nini nzambe tata, oyo ezali nzambe mwana. Oyo ezali nzambe mulimo mosantu.
Well now, let's stop now just a minute, laying those three out there. God the Father, Son, and Holy Ghost.
Bo yesikawa, totele maneno mwa moke, kotali sabao yo misato kuna. Nzambe tata mwana pe mulimo mosantu.
Oh, I'm not going to have time to do this. I hurry just quick as can. Forgive me, my brethren. But I've never got to talk to you, and I want to do this.
Oh, na kuzana tango ya kusala yango tengai. Kasi, bomoni, na kusala nokino kipenza. Bolimbi sangai bandeko nangai. Kasi, na tikala kuzwa libaku ya kusolola na bino pte. Pe, na lingi kusala yango.
And then look, God the Father, the Son, the Holy Ghost. Now, who was the Father of Jesus Christ?
Na bongo, botala, nzambe tata mwana molimo mosantu. Sikawa, nani azalaki tata ya Yesu Kristo.
God was the Father of Jesus Christ. We all believe that. Is that right?
Amen.
All right.
Nzambe nde azalaki tata ya Yesu Kristo biso nso tondimi yango. Ezali bongo malamu.
Now, when we take Matthew 28:19, when Jesus said, "Go ye therefore, teach all nations, baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Ghost," 10 days afterwards, Peter said, "Repent and be baptized in the name of the Lord Jesus Christ." There's a straight contradiction somewhere.
Sikawa, soki tozwi Matayi tukumi bale na mwambe, zomi na libwa, tango Yesu alobaki, boyebo kende kozali sabayekoli na mabota nyonso, kubatisa bango na kombo ya tata mwana mulumo santu. Sima na mikolo zomi, Petelo alobaki, bobongo la mitema pebo batisa mana kombo na nkolo Yesu Kristo. Kutele melana moko penza ezali nesika moko boye.
Now everybody's testified and things. Here it is, here's my belief, and I'm just laying out before you, brethren. I don't say this out in the pulpits. It's up to you, but I want to show you what I see on both sides, so the Holy Spirit reveal it to you, see?
Sika watome kate ezalina moto nyonso asili kotato la pe nyonso tala yangoyo kondi marangai yangoyo pe nazali bobele kotalisa yango polele liboso na bino bandeko. Na lobaka yango na bitelo te, wane talibino kasi, na lingiko la kisabino eloko ngai na monaka na ngambo nyosu mibale, po molimo mosantu amoni sa bino yango. Bumoni?
Now, Matthew 28:19, and if Matthew 28:19 contradicts Acts 2:38, then there's a contradiction in the Bible and it's not worth the paper it's wrote on.
Amen.
Sikawa Matayi tukumi bale na mwambe zomi na libwa, pe soki Matayi tukumi bale na mwambe zomi na libwa ezali kotelemela misala mibale tukumi sato na mwambe, boye kotelemela na moko ezali na kati ya Biblia, pe ezali na ta na motuya ya lokasa oyo bakomeli yango te.
Now if you'll notice, in Matthew the 16th chapter, Jesus gave to Peter the revelation and gave him the keys.
Sikawa, soki botali malamu na Matayi, mukapo ya zomi na motoba, Yesu apesa ki Petelo emoniseli, pe apesa kie bafungola.
Now remember, the Bible is not revealed by theology. If some man made a scheme, it's not. It's a revelation.
Sikawa, bobo sanate, Biblia emonisa makate na likindo ya mwangu moko, oyo bato babongisi. Ezali bongote. Ezali emoniseli.
It was a revelation to begin with. Why did Abel offer unto God a more excellent sacrifice than Cain? It was revealed to him that it wasn't peaches and apples and oranges and apples.
Ezalaki emoniseli pona kobanda. Pona nini Abele apesa kinzambe mbeka ya motuya koleka oyo ya Kaina? Emonisamelaki ye. Ete ezalaki bambuma ya peshe. Ya ba pomu, ya malala, ya ba pomu te.
If apples make women realize they're naked, we better pass the apples again, brother, don't you think so?
Soki ba pome, ekoki kosala ete basi, baso sola ete bazali bolumbu. Malamu topesa bango lisusu ba pomu, ndeko. Okanisi bongo te?
I sound sacrilegious, but I don't mean to say that. But it was an apple. No, sir.
Sikawa yango emonani lokola kutuka kasi nalinkolo babongo te. Kasi ezalaki bapomu te. Te, monsieur.
Now, and if that be so, then it was revealed to Abel that he was the blood of his father. So he offered blood because it was a revelation. The whole thing's built upon that.
Sikawa, pesoki ezali bongo. Boye emoniselamelaki Abel ete azalaki makila ya tata na ye. Na bongo apesa ki mbeka ya makila po ezalaki emoniseli. Likambo ango mobimba etongami likolo na yango.
Now look, here's an old ignorant fisherman. Not even enough education. The Bible said he was ignorant and unlearned. But he was standing there and Jesus asked the question, "Who do you say I, the Son of Man, am?"
Sika botala, mobange molobi mbisi oyo azali moinga. Atanga atandambute. Biblia elobiete azalaki moinga pe ayekolate. Kasi azalaki wana pe Yesu atuna kimotuna. Bolo bakangai mwana na moto nazali nani?
One said, "Why, you're Moses. You say you're Moses.
Who does they say I'm once said, "Why, you're Jeremiah to the prophets and this, that, the other."
Moko alobaki, ozali, ozali mos, to balobaka, ozali mose. Nani bango, bango, balobaka tenga nazali. Moko alobaki, ozali yilimia, to basakoli, pe oyo, oyo kuna, to oyo mosusu.
He said, "That's not the question. I asked you, who do you say that I am?"
Alobaki, wanande motuna yangote, na tuninde bino, bino balobaka tenga nazali nani.
And Peter stayed right out and said, "Thou art the Son of God."
Pe petelo atatabana kite pe alobaki ozali mwana na nzambe.
And he said, "Blessed art thou, Simon, son of Jonas. Now watch. Flesh and blood has not revealed this to you, but my Father which is in heaven."
Pe alobaki esengo na yo Simona mwana Yona. Sikawa botala malamu. Mosuni pe makila emonisio yangote. Kasi tatanangai oyazali na likolo. Bomoni?
Now what? Now the Catholic Church says that he built the church upon Peter. That's wrong.
Sikawa botala malamu. Siko lingomba katoliko elobaka ete atongaki lingomba likolo na petelo. Ezali lokuta.
The Protestant Church says he built it upon himself. But now watch and find out. See if it is.
Lingomba protestant elobaka atongaki yango likolo na ye moko. Kasi sikawa botala malamu po boyeba. Bomona soki ezali bongo.
He built it upon the spiritual revelation of who he was.
Amen.
See? Because he said, "Blessed art thou, Simon, son of Jonas. Flesh and blood has not revealed this to you. I say thou art Simon. Upon this rock." What rock? The revelation.
Amen.
"I will build my church, and the gates of hell cannot prevail against it."
Atongaki yango likolo na emoniseli ya molimo ya nani ye azalaki. Bomoni, po alobaki, esengo na yo Simona mwana Yona, mosuni pe makila emonisio yango te. Na lobiete ozali Simona likolo na libanga yango. Libanga nini? Emoniseli. Nako tonga lingomba na ngai. Pebi kuke na ewelo ekoki kolonga liboso na yango te.
Then when Peter standing present when Matthew 28 was quoted and turned around and 10 days later with that revelation and baptized in the name of the Lord Jesus Christ, why did he do it with the revelation of God and had the keys to the kingdom, brother?
Bongo tango Petero azalaki wana, tango Matai tukumi balena mwambelo bamaki, abaluka kipesi mana mikolozomi na imoni seliango. Abatisa kina kombo na kolo Yesu Kristo. Pona ni asala kibongo. Azala kina emoni seli anzambi. Pe azala kina bafungola ya bokonzi. Ndeko.
Now, I might hurt you for a minute, one side of you.
Amen.
But stop just a minute.
Sikawa, tango mosusu na koyoki sabino mitema pasi pona mwa miniti. Ngambo moko na kati na bino. Kasi botele ma mwa moke.
There is not one place in the Bible where any person was ever baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost.
Amen.
Ezali na esika moko te kati na Biblia epai oyo moto moko atikala kozwa libatisi na kombo ya Tata Mwana Molimo Mosantu.
There's not one place in the Scriptures, and if there is, produce it. And if you can find anywhere in the sacred history until the forming of the Catholic Church, I want you to produce it. There's no place now, and that's true.
Ezali na esika moko te kati na makomi. Pe soki ezali, bola kisa yango. Pe soki bokoki komona yango ata na esika nini kati na lisitwale ya bule. Kino kosale maya lingomba katoliko, na lingete bola kisa yango. Esika moko ezali tende. Pe ezali solo.
But now wait a minute, you want this. Just a second.
Kasi sikawa boze la mwa moke bino ba initer, kaka mwa moke.
Now, there's no place where if any man can show me one text of scripture where that ceremony was used in the Bible, a Father, Son, Holy Ghost, you're obligated to come tell me where somebody was baptized like that.
Sikawa, ezene sika moko te pai wapi, soki moto moko akokiko la kisanga eteni moko pamba na likomi, epai wapi, mululu wane sale maki na kati na Biblia ya Tata Mwana Molimo Mosantu. Esenga mina yoko ya kwebi sanga esika nini moto abatisa mandenge wana.
And some of them said, "Well, I'll take what Jesus said, not what Peter said."
Peba mususu kati na bino balobaka. Ngai na kozwa oyo Yesu alobaki kasi oyo Petro alobaki te.
If they were contrary one to another, what are we going to do? If it all ain't God, what part of the Bible is right?
Soki bazalaki na kotele melana moko na mususu, toko sala nini? Soki yango mobimba ezali nzambe te, eteni nini ya Biblia ezali malamu?
It's all got to coincide and come together. And only the revelation of God, our schools will never teach it. It's a revelation that you must see.
Esengeli kokuta na peko sangana na mobimba. Pe ezali bobele moniseli ya nzambe. Bitelo na biso ekolakisa yango mokolo moko te. Ezali emoniseli. Ndebo sengeli komona yango.
Then if them two men were contrary one to another, then what kind of a Bible are we reading?
Boye soki batumi bale wana bazalaki na kotele melana. Moko na mosusu, boye Biblia ya ndenge nini biso tozali kotanga.
How do I know whether John 14 is right or not? How do I know whether John 3 is right or not? How do I know? See?
Ndenge nini nakoyeba soki Yohane nzomi na mine ezali solo tote. Ndenge nini nakoyeba soki Yohane misato ezali solo tote. Ndenge nini nakoyeba. Bomoni?
But the only way that I can have faith in God is to know that that Bible is right and believe it's right and stay right with it, though I don't understand it, I move it anyhow.
Kasi lolenge bobele moko oyo nakoki kozala na kondima epai na nzambe, ezali koyeba ete Biblia oyo ezali solo pe kondima ete ezali solo. Pe kokangama na yango, ata na sosoli yango te, na kokoba na yango, ata bongo.
Amen. But when these contradictions comes up, then I go before God to find out.
Kasi tango bakotele melana oyo ye, boye na kobele maliboso na nzambe, pona koyeba.
And the same angel that meets me in the meeting in the night is the same one who taught me.
Pe mwanje moko oyo akuta na kanangai na liangani, pe na butu azalie moko nde ala kisangai likamboyo, bomoni?
Now, see if this is how this is now.
Sikawa, potala soki ezali likamboyo, lolenge oyo ezali sika.
Now, Matthew 28:19, let's watch just a moment. And now I'm going to take Acts 2:38 right here, where Peter said, the Lord Jesus Christ, and Matthew said, Father, Son, Holy Ghost.
Sikawa, Matai tuku mi balena mwambe zomi na libwa, totala yango malamu mwamo ke sikawa. Pe sikawa, nakozwa misala mi bale tuku misato mwambe, bubelawa, esika pete lalobaki, kolo Yesu Kristo. Pe Matai alobaki, Tata mwana mulimo santo.
Now listen. He said, baptize them not in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Ghost.
Sika boyoka, alobaki bobati sabango, ezalite na kombo ya tata, na kombo ya mwana, na kombo ya mulimo santo.
He never said that. There's no name in name in name.
Atika la kolobabongo te. Kombo na kombo na kombo ezalite.
He never said baptize them in the names of the Father, Son, and Holy Ghost, cause it's not even sensible.
Atika la kolobate bobatisa bango na bakombo ya tata mwana pe mulimo santo. Pambate ezali ata na tinate.
He said baptize them in the name, N-A-M-E, of the Father, Son, and Holy Ghost. Is that right? Of the Father, Son, and Holy Ghost. The conjunction and.
Alobaki bobati sabango na kombo N K O M B O ya tata mwana pe mulimo santo ezali solo. Ya tata mwana pe mulimo santo likangisi pe.
Not names, not in the name of the Father, name of the Son, name of the Holy Ghost, not in the names of the Father, Son, and Holy Ghost, but in the name, in A-M-E, singular, of the Father, Son, and Holy Ghost.
Ezalite bankombo, ezalite na kombo ya tata, kombo ya mwana, kombo ya mulimo santo. Ezalite na bankombo ya tata, mwana, pe mulimo santo. Kasi, na kombo, N-K-O-M-B-O, na bomoko ya tata, mwana, pe mulimo santo.
Now, which one of them is the right name to baptize? It's one name.
Sikawa, kombo nini kati na yango esengeli po na kobatisa na yango? Ezali kombo kaka moko?
Which one is his Father the right name, or his Son the right name, or his Holy Ghost the right name?
Ezali oyo wapi? Tata nde kombo yosengeli, to mwana nde kombo yosengeli, to mulimo santo nde kombo yosengeli?
It's a name somewhere. Is that right?
Ezali kombo moko esika moko boye. Ezali solo.
Well, now I want to ask you something. If the name, then if Jesus said, baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit.
Boy, naliko tunabino likambo moko sikawa. Soki kombo yango, bongo, soki Yesu alobaki, bobati sabango na kombo ya tata mwana pe mulumu.
How many believe that Jesus said that? That's the scriptures, Matthew 28:19. In the name of the Father, Son.
Batoboni bandimiete Yesu alobaki bongo. Wana ndeli komi yango, ezali Matayi tukumi bale na mwambe zomi na libwa, na kombo ya tata mwana.
It's something that we know it to ask of all right. Yeah. All right, just sound.
Ezali nde loko moko yobiso te. Ezali nakanisaki malamu misye. Iyo. Malamu.
Now, in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. Now, listen, brother. There is no such a thing as name of the Father. Because Father is not a name. It's a title.
Amen.
Sikawa, na kombo ya tata mwana pe mulimo mosantu. Sikabo yo kabandeko. Tata lokola kombo ezala kate. Poete tata ezali kombo te. Ezali ebyangelo.
There's no such a thing as the name of son, because son is a title.
Mwana lokola kombo ezala kate. Poete mwana ezali ebyangelo.
There's no such a thing as name of Holy Ghost. That's what it is.
Molimo mosantu lokola kombo ezala kate. Yangonde oyo ye azali.
I was saying that at a ministerial breakfast one morning, one woman, out of order, of course, anybody would disrupt anything like that. She said, wait just a minute, I beg your pardon, that Holy Ghost is a name.
Nazali koloba yango na tongo moko na likita ya batei na bile ya tongo pe mwasi moko, na tembete moto nyonso oyo akotaka na maloba ndenge wana azali libanda ya molongo. Mwasi yango alobaki. Zela mwa moke, yebisangai. Alobaki. Molimo mosantu ezali kombo.
I said, that's what it is. I'm a human, but my name's not human.
Alobaki. Ezali nde oyo yango ezali. Ngai nazali moto. Kasi moto ezali kombo na ngai te.
It is the Holy Ghost. That's not a name. That's what it is. So now, and of course, but it's not a name.
Ezali molimo mosantu, yango ezali kombo te, ezali nde oyo yango ezali. Ezali ebyangelo na tembete, kasi ezali te, ezali kombo te.
Now, if he said baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, and neither Father, Son, or Holy Ghost is a name, then what is the name? We want to find out.
Sikawa, soki alobaki. Bobati sabango na kombo ya tata pe ya mwana pe ya molimo mosantu. Kasi tata, to mwana to molimo mosantu, ezali kombo te, boye kombo yango ezali nini? Tozai na posa ya koyeba.
Now, we can get it all in one place here if you just watch and serve a little time. Now, or conserve a little time, I meant to say.
Sikawa, togo yiko zwa yango nyonso nesika mokwawa. Soki bolandi na bokebi pe kusale la mwantango, to nalingai koloba, kubate la mwantango.
Now notice, Matthew 28:19. Now I don't say that you might have done it, some of you sisters or brothers.
Sika botala, Matayi tukumi baena mwambe, zomi na libwa, sika wa nalobite ete, bala mususu tango mususu, bosala yango, ba mususu kati na bino, bande kubasi to mibali.
You might have picked up a book someday and looked at the back of it and said, John and Mary lived happy ever after. Well, who is John and Mary? Who is John and Mary that lived happy ever after?
Tango mususu okamataki buku moko, mokolo moko pe, utalaki na suka na yango pe lubaki, Yohane na Maria babikaki na esengo simana nyoso. Yohane na Maria nde banani? Nini yango? Yohane na Maria oyo babika kine sengo simana wana ndeba nani?
There's only one way you'll ever go know who John and Mary is. That's if it's a puzzle to you, go back and read the book. Is that right?
Amen.
Go back to the first, read it through, and it tells you who John and Mary is.
Nzela ezali bobele moko oyo kotikalaka koyeba nani Yohane na Maria bazali. Elinkoloba, soki yango ezali libomba mipona yo, zongela kotanga buku yango. Boyete? Zonga ne bandeli pe tanga yango kino na suka pe ekoyebisa nani oyo Yohane na Maria bazali.
Well, if Jesus said, Jesus Christ, the Son of God, which said, go ye therefore, teach all nations, baptize them into the name of the Father, Son, and Holy Ghost, and neither Father, Son, or Holy Ghost is a name, then if it's a puzzle, we better go back to the first of the book.
Soki Yesu alobaki, Yesu Kristo mwana nzambe oyo alobaki, boye bokende kozali sabayekoli na mabota nyonso, kubatisa bango na kombo ya tata mwana pe Molimo Santu, pe tata mwana to Molimo Santu ezali kombo te, boye soki ezali libombami, malamu tozonga na ebandeli ya buku.
Now let's turn back to the first chapter of Matthew, and we'll start there, it gives the genealogy till it comes down to the 18th verse.
Sikawa tozonga na mokapo ya yambo ya Matayi pe, tokobandawana epesi mabota ekitikino na molongo ya zomi na mwambe.
Now watch just a minute. This is Father on my right side. This in the middle is Son. And this is the Holy Ghost.
Sikabota malamu kaka mwa muke. Oyo ezali tata na loboko na ngai ya mobali. Oyo na katikati ezali mwana.
Now, this is the Father of Jesus Christ. Is that right? God is the Father of Jesus Christ. We all believe that?
Amen.
All right.
Sika, oyo ezali tata ya Yesu Kristo. Boete? Nzambe azali tata ya Yesu Kristo. Bisonyo sotondimi ango? Malamu.
Now, Matthew 1:18 said, now the birth of Jesus Christ was on this wise, when his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with a child of the...
Sika, matai moko zomi na mwambe lobi, kobota mana Yesu Kristo ezala kiboyi. Esili, Maria mama na ye, kobanda mana Yosefe, kasili boswete ye, bafanda ndako moko, azwa kizemi moko na nguya ya...
I thought God was his father.
Ngai na kanisa kete nzambe ndia azala kitata na ye.
And she shall bring forth a son, they shall call his name Jesus, and Joseph, her husband, being a just man, not willingly to make her a public example, but minded to put her away privately.
Akobota mwana mobali, bango bakobenga ye Yesu. Pe mobali na ye Yosefe, azalaki moto ya boenge bene. Aboyaki komoni sa yensoni na miso na batu. Kasi akanaki kolongola ye na nkuku.
On this wise, while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the...
Na bongo ezalaki eko banza banza bongo, tala mwanje na kolo amonani na ye na liloto alubi. Yosefe mwana na Dawidi, banga kukamata mali ya mwasi na yote, zambi zemi oyo azali na yango euti na nguya na...
I thought God was his father. Now, has he got two fathers, brethren? He can't have. He was. He's a bastard child. And what kind of a religion have we got there?
Na kanisa kinza mende azalaki tata na ye. Sikawa, bandeko, azalina batata mi bale? Awiko zana bangote. Soki azalaki bongo boye, azalaki mwana makango. Wana lo sambo yalolenge nini ibiso tozalina yango.
You've got to admit that God the Father and the Holy Ghost is the same self-spirit.
Amen.
Sure it is. Sure it's the same self-spirit. Now, we got down to see that.
Bo sengeli kondimete nzambe tata na Molimo Mosantu bazali bobele Molimo Moko. Solo penza. Ezali bongo. Solo penza. Ezali bobele Molimo Moko. Sikawa to silisi pe tomoni yango.
And she shall bring forth a son, and they shall call his name Jesus, for he shall save his people from his sins. This is all done that it might be fulfilled.
Akobota mwana mobali pe bango bakobianga kombo na ye Yesu. Po ye akobikisa bato na ye na lisumu na bango. Oyo mobimba esalemaki po na kokokisa.
I'm quoting scripture, you ministers know where to go.
Nazali kotanga likomi, bino batei boyebi, wana nazali kokoba.
That it might be fulfilled, spoke the prophet of the Lord, saying, a virgin shall conceive and bring forth a child, and they shall call his name Emmanuel, which is by interpretation, God with us. Is that right?
Pona kokokisa, mosakole alobaki na nzela na kolwete, ngondo akokumba zemi pe, kobota mwana pe, bako bianga kombo na ye, Emmanuel, oyo na ndimbola. Nzambe longo na biso, ezali bongo?
Then what is the name of the Father, Son, and Holy Ghost? That's the reason Peter baptized him in the name of Jesus Christ.
Boye kombo ya tata mwana mulimo santu ezali nini? Na tembete penza yangonde tina oyo Petero abatisa kibango na kombo na Yesu Kristo.
But I don't care if you're baptized in the name of Rose of Sharon, Lily of the Valley, and Morning Star. That's titles too. If your heart is right towards God, He knows your heart.
Kasi etali ngai te soki obatisa maki na kombo ya Rose ya Saron, Lisi ya Lubwaku, Monzoto ya Tongo, yango pezali biangelo. Soki motema na yo ezali sembo pona Nzambe, ya yebi motema na yo.
But now I express that. Now I said, now Brother Sism said, now, for sure, that looked like wonders. So he was right in for that.
Kasi sikawa nde nalobaki bongo boye. Sikawa nalobaki boye. Nde konsizma alobaki boye nde ya solo na tembete yango emona na kilo kola likambo ya ba uniter na boye andimaki yango penza.
Now I said, now, here I want to say something to you now, see? I said, now I want to prove to you that these both men said the same thing.
Bongo nalobaki boye awa nalingi koloba na bino likambo moko sikawa. Bomoni, nalobaki, sikawa, nalingi kotali sabino polelete mibali oyo. Bango mibale, balobaki ndenge moko.
Now, Matthew said, in the name of the Father. Is that right?
Sikawa, Matthew alobaki, na kombo ya tata, ezali solo.
All right. And Peter said, in the name of the Lord.
Malamu, pepete alobaki, na kombo na kolo.
Matthew 28:19 said in the name of the Father, and Acts 2:38 said in the name of the Lord.
Matai tukumi bale na mwambe zomi na libwa elobi na kombo ya tata pe misala mi bale tukumi sato na mwambe elobi na kombo na nkolo.
David said, "The Lord said unto my Lord." Who was it? Father and Lord is the same name.
Dawidi alobaki kolo alobaki na nkolo na ngai. Ezalaki nani? Tata pe kolo ezali kombo moko.
David said, "The Lord said unto my Lord, set thou on my right hand, see, in the name of the Father, in the name of the Lord."
Dawidi alobaki, kolo alobaki na kolo nangai, fanda na loboko nangai ya mobali. Bumoni, na kombo ya tata, na kombo ya kolo.
And Matthew said, in the name of the Son, and Peter said, in the name of Jesus.
Pe Matthew alobaki, na kombo na mwana, pe Peter alobaki, na kombo na Yesu.
Who is the Son? Jesus.
Nani nde mwana? Yesu.
And the name of the Holy Ghost was Matthew, and Peter said, in the name of Christ, the Logos.
Na kombo ya molimo mosantu, ezalaki nde Matai. Pe Peter alobaki, na kombo na Kristo, Logos.
Father, Son, Holy Ghost, Lord Jesus Christ. Why, it's just as perfect as it can be. See?
Tata mwana molimo mosantu, kolo Yesu Kristo. Kasi yango ebongi penza pe na ndenge kokia. Bomoni?
Brother Sism said to me, Brother Sism, the oneness brother, he said, Brother Branham, that's right. But he said, that is this.
Ndeko Sism alobaki na ngai to, ndeko Sism, ndeko mobali oyo ya initer alobaki. Ndeko Branham, ezali ya solo kasi alobaki, oyo wana ezali oyo.
I said, then this is that.
Nalobaki, boye, oyo, ezali, oyo, wana. Yasolo, bumoni?
I said, that's this is that. So what are you fussing about?
Nalobaki, soki, oyo, wana, ezali, oyo. Oyo, ezali, oyo, wana. Bongo, puna, nibo, ezali, kowelana.
Now, I said, let me recommend to you, brother. If I ever baptize a person, here's what...
Nalobaki, botika ngana pesa bino toli bandeko. So kina sengeli ko bati samoto. Bota landenge.
I said, now here's Dr. Ness. Hey, somebody said a while ago, you brother, and she knew Dr. Ness.
Nalobaki, sikawa, Dr. Ness yeo yopeo, eleki muantango motomoko kati na bino bandeko. Alobaki ete, boebi Dr. Ness?
Well, I'll say here, Brother Hicks, sure, he has a, I think you have a doctor degree, is that right? All right.
Awa nakoloba. Ndeko ikso yo azali na kanisi ete ozali na diplome ya doktora. Ezali bongo, maramu.
Now, I said, if Dr. Ness is sitting here. Now, I said, if I wanted, now, when I take a person to the water to baptize him, I recognize it just like he did. I said that was titles that went to his name.
Bongo narubaki soki Dr. Ness oyafandia wa pena narubaki soki nalingaki sika tango na mimaka moto na mai pona kubatisa ye na soso la kayango kaka lokola ye. Narubaki oyo wana ezalaki bibiangelo oyo longo banaki na kombo na ye.
Now I said now the assembly brothers are using titles and the oneness brother are using names.
Narubaki sika wa bandeko ya ba assemble bazali kosale la bibiangelo. Pe bandeko ya unitaire bazali kosale la kombo.
I said, now I'm going to prove to you both wrong and I'm right.
Narubaki sikawa na kotali sabino ete bino mi bale bozai na libunga penga inde na longi.
You know how you have man under strain that way, you have to have a little sense of humor once in a while to kind of unwind. So I said, I'm going to prove to you that you're both wrong and I'm right.
Boebi ndenge bo sengeli ko soki bato bakomi na motema likoli kolo ndenge ana o sengeli ko segisa bango mwa moke po na kokitisa bango motema mwa moke. Bongo narubaki.
I said, now what if I wanted to regard Brother Ness? I'd say our Brother Hicks here. See, I'd say Hicks. Now would that sound nice?
Narubaki sikawa soki nazalaki na posa ya komemi ndeko Ness na inga koloba to ndeko X oyo bomoni na inga koloba X. Sikawa, oyo wane linge kuzala malamu.
No. What if I'd say, Doctor? Hey, Doc, what about it? Now that sounds irreverent, doesn't it?
Te, bongo soki na lobi, Doctor! Hey, Doc! Ndenge nini? Sikawa, wane linge ezali kuzanga limia miya boete.
When I said, that's where you send me, see?
Tango narubaki, lolenge wanande bino ba asamble bo salaka, bomoni?
When you assembly, brother, say, in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Ghost, you just say, in the name of the Reverend Doctor.
Tango bino bandeko ya ba assemble bolobaka, na kombo ya tata pe ya mwana pe ya molimo mosantu, bolobaka nde, na kombo ya Reverend Doctor.
Now, so then you won this, brother, when you baptize, you say, Jesus.
Pena baki, bongo bino bandeko ya unite, tango bobatisaka bolobaka, Yesu.
They don't excuse, they... Jesus only just use the name Jesus. There's just many Jesuses, but it's the Lord Jesus Christ.
Bango basale la kate. Bango ba Jesus seul basale la kabo bele kombo Yesu. Ba Yesu bazali ebele kasi ezali kolo Yesu Kristo. Bomoni.
There's many baptized in the name of Jesus. I certainly don't go for that. There's no scripture. You get the original, see if it ain't Lord Jesus Christ.
Bazali ebele kubatisa na kombo na Yesu na tembete na ndima kangote likomi ezali te bozwa oyo ya ebandeli botala soki ezali te kolo Yesu Kristo.
Amen. Certainly he's the Lord Jesus Christ. There's many Jesuses, certainly, and the Christ is the anointed.
Na tembete azali kolo Yesu Kristo. Ba Yesu bazali ebele na tembete pe Kristo ezali mopakolami.
I said, now if I was going to say the same thing, Brother Nest, I'd say, would it sound right? And he'd say, hey, Nest! I said, that's what you want us to say. See?
Narubaki sikawa, soki na inge koloba likambongo moko nandeko Nest, nakokaki koloba, e kozala malamu po nangai koloba, hey, Nest. Narubaki, ndenge wanande bino ba initerbo lingai koloba yango. Bumoni?
Wouldn't that be an irreverent disregards for that man who studied and he's got a doctor's degree? If he studied hard for that, he ought to be titled.
Wana lingai kozala penza kozanga limema epai na mobali wana oyo atanga pe azali na diplome ya doctorat boete. Soki atanga mingi pona kozwa yango esengeli apesa ma lupete wana.
And I said then, if I said, hey doc, I said, wouldn't that sound flat for a minister to address another one? I said, that's just the way that you do it on the other side for the title.
Pena lobaki, bongo soki lobaki, eh, doc! Lobaki, ikoyoka na lokola kozanga botosi, pona motei kolobana, moninga motei, ndenge wana, boete? To, lobaki, ndenge wana nde bino, bosala kayango, kasi bobele na lolenge ya bibiangelo.
That's when I take a man to the water. I walk up there and ask him and talk and get his name and whoever he is and his faith.
Kasi narubaki, Tango na makamoto na mai, na kupusa na wana pe na kutuna ye, pe na koloba na kutuna kombo na ye pe na ni ye azali, pe kundima na ye.
Then I pray and say, now Father, as thou hast commissioned us to go into all the world and make disciples of all nations.
Bongonde na kubonde la pe na lobi, sikawa tata ndenge otinda kibiso, kukende na mokili mobimba pe kuzalisa bayekoli na mabota ya nyonso.
You brother know that's the original, see?
Bino bande kubwebiete ya ngonde oyo ya ibandeli. Bomoni?
Make disciples of all nations, baptizing them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe whatever things thou hast, all things thou hast taught us.
Kuzalisa bayekoli na mabota nyonso, kubatisa bango na kombo ya tata pe ya mwana pe ya mulimu mosantu, kulakisa bango ete batosa nyonso esili yo, nyonso oyo esili yo, kulakisa biso.
So then, I said, upon your confession of faith, upon your confession of your sins and your faith in the Son of God, I baptize thee, my beloved brother, in the name of the Lord Jesus Christ.
Nasima na lobi, likolo na eyambweli ya kondima na yo, likolo na eyamboli ya masumu na yo, pe na kondima na yo na mwana na Nzambe, nazali kobatisa yo nde kunangai molingami. Na kombo na nkolo Yesu Kristo.
After that's the way I baptize. I both recognize his titles, what he was, both Father, Son, and Holy Ghost, and the reason Jesus said that was.
Alubaki, lulenge wana ndengai na batisaka, nandimaka mbalamoko bibiangelo na ye. Oyo ye azalaki mbalamoko tata, mwana pe mumi mosantu. Petina oyo Yesu alubaki bongo, ezalaki.
Now look, if that isn't so, you got a contradiction in your scripture.
That's right.
You got a contradiction, and what do you go to do when?
Sikawa botala, soki ezali bongo te, bozali na ko telemelana kati na makomi na bino, bozali na ko telemelana, bongo boko sala nini tango?
What if this Buddhist brother would rise up and say that? What about this?
Bongo soki ndeko wana ya Buddhist atelemaki pona koloba, olobi nini pona likamboyo?
What did they say when they told me over there when this Indian brother, John Morris Reedhead, and said to him, said, what about Mark 16? He had a crawfish on him.
Bongo balingai kolobani tango balobaki nangai, kuna tango nde kwenye wana abeta kimonde nge na Morris Reedhead, alobaki na ye, alobaki, olobini nipo na malako zomi na motoba, asengelaki komibenda na likambo yango.
You don't have to crawfish on nothing.
Amen.
That's God's word.
Yeah.
Stay with it. Just pray, get the revelation. It all runs the same.
Ozena tina ya komibenda na likambango te. Ezali loba na Nzambe. Kangama na yango, bonde la kaka, zwa emoniseli. Nyonso ezali kotambo la ilongo ndenge moko.
See, they're both saying the same. Now, not titles, not flesh.
Bomoni, sikawa, bangomi bale ba zalaki koloba likambo yango. Bibiangelo te, na polele te.
I said, now, I recognize him. He was the Father, not another God. He was the Son, not another God, the same God.
Nalubaki sikawa, nandimeli ye. Azalaki tata, Nzambe mosusu te. Azalaki mwana, Nzambe mosusu te. Nzambe moko ango.
It's three offices, God in the fatherhood, dispensation, if you want to call it, of the fatherhood, sonship. It's the same God in us now. I'll be with you. The personal pronoun, I'll be with you.
Bino, ezalinde misala misato, Nzambe katineleko ya botata, soki bolingi kobenga ya ngobongo, ya botata, ya bomwana, pe ezali bobele Nzambe moko ango katina biso sikawa. Ngai na kozale longo na bino, ngai likitani bomei, ngai na kozale longo na bino.
So you see, it's three offices, not three gods.
Boye, bomoni ezali misala misato, banzambe misato te.
Now brother, if the disciples never used it and on down, I ain't saying nothing against it. That's all right.
Sikawa, ndeko, soki bayekoli ba salelaki yango te, pe bongo na bongo. Na lobili kambo moko te ya kotele mela yango. Ezaina yango mabete.
I tell you, if a man come out here and is baptized in the name of the Rose of Sharon, Lily Valley, and Morning Star, and believes Jesus Christ is saved, I'd say, God bless you, brother. Come on. Let's go. That's right.
Na lobi soki motomoko ayawa, oyo azwa kilibati sinakombo ya fololo ya Sharon, lisi ya lobwaku pe monzoto na tongo, pe andimeli Yesu Kristo lokola mobiki sinaye na koloba, Nzambe apambola yo ndeko, yaka tokende, bomoni, ya solo.
Because if your heart ain't right, you're not right anyhow. Amen. Exactly right. Amen. And your heart's got to be right.
Pamba te, soki motema na we zali sembo te, ozali pe na bo sembo te atabongo. Ya solo penza, pe motema na yo esengeli kozala sembo.
And I said, now look, now if I was going to greet Brother Nestor, I'd say the Reverend Dr. Nest. That's exactly, he is a minister, he ought to be regarded as a reverend.
Pena lobaki sika abote ala soki na lingi ko pesa ndeko Ness mbote awa na koloba Reverend Dr. Ness ya solo penza. Azali motei, bosengeli kozwa ye lokola moto na lokumu.
He has studied and much study. He has a doctor's degree, so he should be called doctor. That's his title, see? And his name is Nesto.
Atanga pe atanga mingi, azali na diplome ya doktora na bongo bosengeli kobenga ye docteur. Yangonde biangelo na ye, bomoni. Pe atabongo kombo na ye, Ness.
Now, I wouldn't say, hey, Nest. Hey, Doc. No, that wouldn't be right. I'd say, Reverend Dr. Ness.
Kasi nakolobate, hey, Ness. Hey, Doc. Te, wane kozala malamu te. Nakoloba, Reverend Dr. Ness.
See, that's what I'm calling. See what he is. Both Father, Son, and Holy Ghost, the Lord Jesus Christ. See?
Bomoni yangonde nazali kolobela bomoni oyo ye azali na mbala moko tata mwana pe molimo mosantu kolo Yesu Kristo bomoni.
Now I said, if I ever baptize one out in your all's churches, that's way I'll baptize.
Pena lobaki soki na kotikalaka kobatisa mondimi moko ya balosambo na bino ndendenge wana na kobatisa.
I said, would you receive him, Brother Nest? He said, certainly. He's been baptized in the Father, Son, and Holy Ghost.
Nalubaki, okoyamba yende kones, alubaki, natembete, abatisa mina kombo ya tata mwana ya pe molimo santu.
I said, would you receive him, Brother Sism? He said, certainly he's baptized in Jesus' name.
Nalubaki, okoyamba yende ko Sism, alubaki, natembete, abatisa mina kombo na Yesu.
Then what's the matter with you, brother? Why don't you accept that and break down these walls where these poor human beings are...
Nalubaki, bongo likambo nini na bino bandeko, pona nini bozondi mayangote, pona kubuka, bitutu oyo, epai oyo batowana bazali?
The oneness wants to really, the congregations, they want to worship with the assemblies, and the assemblies, congregation want to worship with the oneness, and brethren are that way. They are that way.
Bainiter bazali na posa penza, ba losambo na bango, bazali na posa ya kusambele longo na baoyo ya ba assemble. Peba asamble, losambo na bango bazali na mposa ya kosambele longo na bainitere. Ndenge wana pe na bandeko, bango bazali ndenge wana.
But as long as the devil can make them fight, now you see what I mean, brother? I'm driving towards that one thing, Jesus Christ, and the uniting of the body of Jesus Christ.
Amen.
That's what my purpose is.
Kasi na tango nyonso zabola kukiko bundisa bango, sika bomonyo na liko loba bandeko. Nazali kolanda tina bobele moko, Yesu Kristo. Pebo moko ya nzoto na Yesu Kristo. Yangonde tina nazali kolanda.
Now, I don't say nothing about, hey, you ain't baptized in Jesus' name, you're going to hell. Now, that's nonsense.
Sika wanalobeli te likambo ya, hey, soki ozuli bati sinakombo na Yesu te, oo kene nalifelo. Oo wanezali libolema.
Amen.
I'll tell you what happened the other day. I was down in Texas for leaving. And the brethren here are witnesses to this.
Na kwebisa bino likambo esalema ki mokolo wana. Nazaki na Texas, libosona longwa pe ba bandekoyo bazali banzene neke na likambo ngo.
The Oneness Church. 72 churches sponsored my meeting. And I put Brother Petty, the Assembly of God brother, up on a platform that night. You know that's true.
Lingomba ya bainiter, balosambo, tukusambo na mibale, ba pesa ki misolo, pona kosunga liyanga ni nangai. Pe na fandisa ki ndeko peti, ndeko oyo ya ba assemblée de Dieu, na tumbelo na poko awana. Sika boyebi ete ezali ya solo.
He's a precious brother. Brother Petty, if any of you know him, in Beaumont, Texas. He's one of the finest men I ever met.
Azali ndeko moko ya motuya, ndeko peti, soki ba mususu kati na bino ba yebie, ya Beaumont na Texas. Azali moko na bato ya malamu koleka oyo na kuta na bango.
His wife is a converted Catholic, a real sainted woman. He's a real man of God.
Mwasi na ye azali mo katoliko abongola motema, mwasi mo santu penza. Ye mobali azali penza moto na nzambe.
Tell me who's a finer man than Roy Weed of the Assemblies of God.
Boye bisangai nani azali moto malamu koleka Roy Weed ya ba Assemblée de Dieu.
Mention any of these men. Look here, all these brothers I know around here.
Botangelangai moko na batoyo, botarawa, bandeko nyonso oyo na ebyawa.
Brother from the Philadelphia Church here, and the Assemblies of God man, and who's any finer people? Tell me where they're...
Ndeko oyo ya lingomba ya Philadelphia, na bato ya ba Assemblée de Dieu, pe banani bazali bato malamu koleka bango? Boye bisangai bazali wapi?
Tell me who's a finer man than Jack Moore. Tell me that.
Boye bisangai nani azali malamu koleka Jack Moore. Boye bisangai.
He's a, what they call, he belongs to them. He's not a radical.
Azali oba bengaka, bazali bato na bango, azali moto ya kolekisa ndelote.
You find radical on both sides.
Yes.
And that's where the people point, that's where the devil points.
Nangambo nyoso mibale, moto ya kolekisa ndelo azalaka. Boyo wanande bato ba lakisaka misapi. Na oyo wanande zabolope alakisaka musapi.
Yeah.
But they're all men of God. God's given the Holy Ghost.
Amen.
Kasi bango nyoso bazali bato na nzambe. Nzambe pesi bango molimo mosantu.
If it wasn't for the grace of God, we'd all be gone with our flesh. That's exactly right. But the grace of God binds us together.
So kieza la kapona ngolu na nzambe te, ndema wapona biso nyoso, na koola na biso pe makambo mosusu. Ya solo penza. Kasi ngolu na nzambe esangisi biso.
No wonder we can sing, blessed be the tie that binds our hearts in Christian love. That's what we need. Amen.
Kukamwa tete, toko kiko yemba, ekanganelo oyo, esangisi mitema na biso kati na bolingo na Kristo, epambolama. Boye wanandeli kamboyo tusengeli na yongo.
And so you know what? The general superintendent over the church called me up. He said, did you know what you did last night, the second night there?
Na bongo boyebi, moyangeli mokonzi ya lingomba, abenga kingai pe alobaki, oyebi likamboyo osalaki lobi na mpokwa ya mibale oyo nazalaki kuna.
I said, what? I said, we had a wonderful meeting.
Nalobaki nini? Nalobaki, lianga nyezalaki malamu penza.
Said you had a man on your pulpit was a sinner.
Alobaki, na etelo na yo obengisaki mobali moko ya mosumuki.
I said, I didn't know it. Where was it?
Narubaki, naebaki angote, ezalaki pai.
Said that Mr. Petty.
Narubaki, Mr. Petty wana.
Oh, I said, a sinner? Why, I said, he's Assembly of God preacher, brother.
Oh, narubaki, mosumuki, nini? Narubaki, azali moteya ba Assemblée de Dieu ndeko.
He said, yes, but he's still a sinner because he hasn't been baptized right.
Narubaki, iyo, kasi azali kaka mosumu ki atabongo po azuli batisi na ndenge oyo esengelite.
And I said, brother, pray tell me why. I said, he's got the Holy Ghost.
Pena lubaki ndeko na sengi na yoye bisangai po na nini. Lubaki, azali na mulimo mosantu.
He said, brother Branham, what did Peter say? Repent, be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Therefore, your sins cannot be remitted until you're baptized in Jesus' name.
Alobaki ndeko Branham, Petro alobaki nini? Bobongo la mitema pe bobati sama na kombo na Yesu Kristo pona kolimbi sama na masumu na bino. Boe masumu na yue koki kolimbi sama te soki na ino zui libati sina kombo na Yesu te.
I said, is that the farmer, my brother? He said, that's the farmer. I said, he got upset his own apple cart then in Acts 10:49.
Alobaki, esale makande bongo ndeko nangai. Alobaki. Isale makabongo, narubaki boye, nzambe abulunga nisaki mwango na ye moko na misala zomi tukumine na libwa.
For while Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell upon them which heard the word. And they had never been baptized at all. Then God gave the Holy Ghost to people that wasn't even converted. Where in the world are you standing now?
Pambate, wana ezalaki petelo koloba makamboyo, molimo mosantu, akitaki likolona baoyo bazalaki koyoka liloba. Bomoni, kasi bazwaki na ino atali batisite. Boye, nzambe apesa ki molimo santu na baoyo babongwanaki atate. Nalubaki, nabongo, utele mi penza wapi sikawa.
He said, you know what we're going to do? He said, we're drawing a little ring and drawing you right out of our circle. Then I said, I'm going to draw another and draw you right back in again.
Alubaki, uyebye loko ni toko sala, alubaki. Tozali kosala mwazo longano peto kotia yo libala libungu tulunabiso. Bongo nalubaki, ngai na kosala mosusu pe na kozongi sabino nakati.
I said, you can't draw me out because I love you. See, you just can't do it. I said, there's too many of your brethren out there that love me and believe in me. I said, they'll come anyhow.
Nalubaki, bongo hiko changa libanda te, po na lingakabino, bomoni. Bongo hiko sala bongo te. Nalubaki, ezali na bande kona bino, Nabino mingi penza kuna oyo balinga kangai pe bandime la kangai. Nalubaki, bino nako bakoya atabongo.
I said they'll come and you can't draw me out. If you draw me out, I'll draw you back in.
Nalubaki, bakoya pe boko kiko changai libanda te. So kibo tinga libanda, ngai nakozongi sabino nakati.
I said, when you make one circle, God by his grace let me draw another and put you right back again. That's right. Draw him right back again.
Nalubaki, soki bosali zolongano moko, nzambe, nangulu na ye, akopesa ngai nzela ya kosala mosusu, pe na kubenda bino bozonga na kati lisusu. Ya solo, kozongi sa bango na kati lisusu.
Brother, oh, in Christ's name, may I say this? I know I'm holding up time here. It's just about almost time for closing, I guess. But let me just say this, see.
Pendeko, oh, na kombo na Kristo, tika ete naloba likamboyo. Nazalina na ebiete na zui tango mula ya wape ekomi pene na ngonga ya kusukisa na banzi kasi botika ete na loba likamboyo bumoni.
And I said to that man, I said, I would go with you as long as you would preach the scriptures and have love and believe that and preach and say you was baptizing people not in the name of Jesus, Jesus only, no sir.
Pe na lobaki na mobali wana na lobaki. Na koyoka na yo na tango nyonso yo kote ya makomi, pe ozali na bolingo, pe okondima ete, pe okote ya pe okoloba ete ozali kobati sabato, na kombo na Yesu te, Yesu kaka, te mesye.
I sure wouldn't go for that, because I'm acquainted with several Jesuses, know them in Africa, in different places, people named Jesus.
Na kondimoyo wana te, pona eba ina ba Yesu ebele, na ebi bango na Afrika, pe na bisika ndenge na ndenge, bato na kombo Yesu.
But if you will use the term of our Lord Jesus Christ, I'll go with you on that. That's all right. I'll stick by you. I think you should put Father, Son, and Holy Ghost first to get it right. I said, I think you should.
Kasi soko kosale la kombo ya Nkolo Yesu Kristo wana, na koyoka na yo, ezali malamu penza. Na kotele maelongo na yo, na kanisi bo sengeli bo soko tia tata mwa na pe molimo mosantu. Bomoni, po eza la polele. Na lubaki, na kanisi ete bo sengeli kosala bongo.
But he said, oh, no, that's back a trinity. I said, it is not a trinity. It's one God in three offices. Not a trinity, three gods.
Kasi alubaki, oh, te, wana ezongi na bosantu. Na lubaki, ezali bosato bosantu te, ezali nzambe moko na misala misato. Ezali bosato te, banzambe misato.
We don't have no three gods, certainly not. There's no such a thing. One taught in the Bible, and there's only one God. Hear you, Israel, I'm the Lord your God, one God.
Tozali na banzambe misato te, atamo kete, likambo ya boye ezalaka te, ete yama na Biblia te, pe nzambe azali bobele moko, yoka e Israele. Nazali Yahweh nzambe na yo, nzambe moko.
First commandment, thou shalt not have no other gods before me, certainly. He's one God, not three.
Mubeko ya liboso, okoza na ba nzambe mosusu liboso na ngaite. Na tembete, azali nzambe bobele moko, misatote.
That's a Catholic version of it. And it was lead off from the Catholic to the Lutheran and on down and so forth. And it's generally believed among people today that we have three gods.
Oyo wane zali ndimbola ya ba katoliko. Pe uti na ba katoliko pe elekake pai na ba literien. Pe ekobaki pe bongo na bongo. Pe bato mingi ba komi kondi malelwete tozali na ba nzambe misato.
And that's where this gospel will never go to the Jews, which I prophesied in the morning to a Jewish missionary there. You'll never take a Trinity God to a Jew. You'll never do that.
Pe na esika wanande, boko tika lakateko, Sango malamu oyo eko simba tamo kete pai na bayuda yangonde na sakolo laki mokolo wana na tongo epai ya ntoma moko ya moyuda kuna. Okondi misa na moyuda nzambe ya bosanto bosanto ata mokolo moko te. Okotika la kosala yango ata mokete.
Which he isn't, he's got better sense than that.
Amen.
He knows more about the Bible than that.
Kutu azalite, ayebi yango malamu koleka. Bumoni, ayebi mingi oyo etali Biblia koleka oyo wana.
But he's never a triune God to a Jew. If you let him know it's the same Jehovah, he'll receive it right now, sure. That's it.
Kasi azali nzambe misato ata mokete popo na moyuda. Soki oyebi siete, azali bobele Jehovah moko yango, ako yamba yango mbala moko, ya solo. Ezali bongo, bomoni?
And I believe all this as Joseph said, brethren, don't be angry with yourself because God has did this. for a thing is so that it can wait till this time. That's all because there are Gentile ages, this is about over. And I believe that with all of our heart.
Pena ndi maka nyonso yo ndenge Yosefu alobaki. Bande kumumi silikela te, po nzambe moko asala kiango. Bumoni, pambate likambo yo, po likambo yango eza la kino ngonga oyo. Esili po eleko nabiso bato ya mabota ekomi penza pene na kosila. Pena ndi maka yango na motema nabiso mobimba.
So do you see, my brother, I'm trying to drive at something. At this group of people of man, who has the baptism of the Holy Ghost.
Boye bomoni bande konangai. Nazali koluka kokoma na likambo moko ete etonga ya batoyo ya mibali oyo bazwili batisi ya molimo mosantu.
Amy McPherson's group, what does she do?
Etonga ya Amy McPherson, ya sala kinini?
She's first to oneness, I believe, then come out and become a symbol, and then pulled out and organize herself different. You're not long ago. Put in a little group, a little thing.
Azala kili boso mo initer na banzinde abimaki pe akomaki na ba asamble na sima abimaki a misalela ki e bongiseli mosusu. Kala mingi te awa akotisa ki mwa eloko moko na mwa etonga moko.
I was setting O.L. Jaggers meeting. Now we all know O.L. Jaggers, his father helped found the General Council of Assemblies of God.
Nazala ki na liyangani ya O.L. Jaggers. Sika abiso nyonso toebi O.L. Jaggers. Tata na ye asungaki na kobandisa Conseil General ya ba Assemblée de Dieu.
Now, O.L. is a great man. He's a great preacher.
Sikawa O.L. azali moto monene, azali motei monene.
I told him not long ago, I said, Brother Jaggers, if I could preach like you did, I'd never even have a healing service.
Nalobaki na ye, kalamingi te, nalobaki, ndeko Jagger, soki ngai na kukaki kote ya lokola yo, nalingai kosala atali yanga ni moko te ya lobiko na nzoto.
But he had got all that blood and wine and stuff when he first started over there. Excuse me if I'm hurting your feelings, brother, on that. That's all right.
Kasazalaki na makambo wana ya makila pe vinyo na biloko wana tango bandaki liboso kuna. Boli mbisanga soki na zaliko yoki sabino mutema pasi bandeko. Na likambo yango. Ngai. Ezali mabete.
God can make blood come, wine come, or oil come, whatever he wants to, but that don't remit sins. No, sir. No, sir. No, indeed.
Nzamba kuhiko bimisa makila, kubimisa vinyo, toko bimisa mafuta, nyonso oyo alingi. Kasi yango elimbisa kama sumu te. Te, mesye. Te, mesye. Te, atamo kete.
The blood of Jesus Christ shall never lose its power, but all the believers in the church of God will be saved just then no more.
Makila na Yesu Kristo eko bungi saka nguyana yango mokolomo kote. Kino ete lingomba na nzambe mobimba oyo sikolami ebiki sama. Po esala lisusu masumute.
I said, Brother Jaggers, I tell him, I called him up, and I was with the Christian businessman.
Narubaki, ndeko Jagger, na memaki ye pe, na benga kie na telefon, na zalaki elongona ba Kristo bato na mumbongo.
Now I said, Brother O.L., he said, where in the world are you at?
Pe, narubaki, ndeko O.L., narubaki, yo zali wapi penza?
I was a little cheap motel out there, and he said, you mean to tell me they put you out of your eyes? That's bizarre.
Na zalaki kuna na mwa motel moko ya talo moke, pero baki, oliko loba nangai, ete bangonde batiyo kuna, pero baki, ya ngonde posa nangai.
When I come to you, I said, what did you do? You put me on a Statler Hotel, and I had to stand the corner.
Tango na yaki epai na yo, pero baki, osala kinini, ocheki ngai kuna na hotel Statler, pe esengela kiete, na tele manakwen.
You set me down at the table, and didn't know which knife to use or nothing else.
Bafani sakinga na mesa moko, na eba kimbeli nini inasale la teto, eloko mosusute.
I just went out there without a coat on me. He wanted to run me out, and I said, I don't know how to handle myself.
Pe na zalakite, na koma kikuna, na lataki kazakate, balingaki babi misangai, pe na lobaki, na ye bindenge ya komi kambate.
So I'll take you over there if they're too poor to do it. I said, no, sir.
Alobaki na kome mayoku na soki bakoki kosala yango te po bazali ba bola penza. Alobaki te monsieur.
I said, what I want to do is have a steak with you if you'll pay for it. And he said, all right.
Alobaki eloko na linko sala za linde kolia musuni yangombe elongona yo. Soki okolinga kufuta pona yango. Pe alobaki nandimi.
We went out to a place and we sat down and I said, Brother Jaggers, I certainly admire your...
Bongo tokendeke sika moko pe na fandaki na alobaki ndeko Jaggers. Na sepela kapenza na oyoyo.
And he's a very dear friend of mine, a precious brother.
Pe azali moninga langa ya motema penza, ndeko ya motuya.
And I had his little pamphlet in where he had that woman that just come over here from overseas that had that blood in her hands and name. So I had it in here, I was wanting to deny it once, then I had it right on his paper, you know.
Pe na nazalaki na mwabuku na ye, pe ye, epa ya lobeli, mwasi oyo autaki kokoma wa. Kwa uta na mboka mupaya, oyu azalaki na makila na maboko na ye, penyoso wana. Buwe nazalaki na yango wana, nazalaki kaka na posa ete awanga na yango, mbalamoko. Pe nazalaki na yango penza na lokasa oyu ye akumaki, buwebi.
I said, I have noticed where you're going right along, having going to have a big revival. Started up because your businessman had me over there, of course.
Nalobaki, na moni ete ozaliko kende kaka liboso, ete obandi, ete okobandi sa kola muka monene. Pamba te, batu na mombongo nde babenga kinga ikuna na tembete.
Oh, look like people know if the Holy Spirit can reveal on the platform. Mm-hmm. Can he tell me what's going on in his places, brother?
E moni nokola ete batu bako yeba, soki molimo mosantu, akukiko moni sa makambo likolo na etelo, akukiko yebi sangai makambo yuzali, kusale manabisika mosusu te. Bondeko.
I can tell you word by word and prove it by Brother Carlson, this brother here. I said at the meeting yesterday and told these brethren what would be here this morning.
Yes, sir.
Right, exactly.
Na ukiko hebisa bino liloba moko na moko pe kotalisa yango na nzela ya ndeko Carlson na ndeko oyo. Na fandaki na lianga ni lobi pe na ebisaki na bandeko oyo makambo oyo koleka awa na tongo oyo. Yasolo. Yasolo penza.
Amen. See, because the Holy Spirit woke me up and said, stand by the window. I looked at the window and he showed me just exactly this.
Bomoni, pamba te, mulimo mosantu, alamusa kingai pe alobaki, telema pembe ni nalininisa. Natalaki nalininisa pe, alakisa kingai likambo oyo penza.
Now, so now, brother, that's right. See? Why they ought to know it.
Alobaki, sika wabandeko, nalakisa kibino yango, ezali penza solo, yango oyo. Bomoni, basengela yiko ebango.
Here not long ago, a man got up here at the Chautauqua and said, Brother Branham is a prophet. I don't claim to be no prophet.
Awa eleki tango mulaite, mobali moko atelemaki, awa na Chautauqua pe alobaki, ndeko Branham azali mosakoli. Ngaina lobakatete nazali mosakoli, bomoni.
But he said, Brother Branham is a prophet when he's under the spirit of discernment, but said, oh, his doctrine is poison, be careful with it.
Kasi alobaki, ndeko Branham azalaka mosakoli tango azalaka na se ya molimo ya kusosola makanisi. Kasi alobaki, oh, Mateo na ye ezali mbondo, bokeba na yango.
I thought of an educated man would say a thing like that.
Nami lobelaki, moto atanga, alobali kambo ya boye.
What does a prophet mean? A divine interpreter of the word.
Yes.
The word of the Lord came to the prophet.
Mosakoli lingi koloba nini? Molimbo liye loba na lolenge ya bonzambe. Liloba na nkolo e yake pai na mosakoli. Bumoni?
But just that's neither here nor say. But anyhow, Brother Jaggers, and I said, he said, oh, I said, I've seen about that woman that got that blood in her hand.
Kasi kaka yango ezali pe likambo ya koloba wate. Kasi atabongo ndeko Jagger, pe nalobaki, alobaki, oh, nalobaki. Namona ki likambo ya mwasi wana, oyo azali na makila na loboko.
Oh, he said, Brother Brandon, that's the most phenomenon you ever seen.
Oh, alobaki ndeko Brandon, wana ezali likambo ya kokamwa oyo tikala komona.
I said, Brother Jaggers, I love you. First, I want you to put my hand in yours. Let's say we're brothers. He said, sure. What's the matter?
Nalobaki, ndeko Jagger, nalinga kayo, yaliboso, nalingete ocha loboko nangai na oyo ya yo. Tolobaete tozali bandeko. Alobaki, solo penza, likamonini?
I said, you are one of the most powerful preachers that I know of. What a instrument for God that you are. He said, thank you, Brother Branham. You're really humble.
Nalobaki, yo zali moko na bate yangu ya koleka oyo ngai na yebi. O zali penza esale lo monene, monene ya nzambe. Alobaki, matondi ndeko Branham. O zali na komiki tisa mingi.
I said, I'm not saying that to be humble. I'm saying that because I believe it. You are God's servant.
Nalobaki, nalobi yango te po na komikitisa. Nalobi yango po na ndimi yango. Ozali mosali na nzambe.
That's it, Brother Jaggers. Unless you're running too much out, you haven't got a counterbalance for what you're talking about. You're basing.
Kasi nalobaki, ndeko Jaggers, soki bobele o okeili banda mosika mingi. Ozali na ndanga moko te oyo ekoki kondimisa makambo oyo ozali koloba. Ozali kotia moboko.
And here's what's the matter while you assemblies of God and other man, only healing services.
Pe yango nde ezalaka kokoso na bino bato mingi ya Assemblée de Dieu. Na bato mosusu pona mayangani ya lobiko na nzoto.
I don't blame you. There's so much call, and Tommy here is a good brother, and we know how solid he's been.
Nazali kopamela bino te makambo mingi bengamaka pe toni oyo azali ndeko malamu pe toyebi ndenge atelemi ngwi.
But there's so much in the land today under the name of divine healing, no wonder you don't want to sponsor a meeting in a city.
Kasi makambo mingi penza na ekolo ebengamaka lobiko na nzoto uta na nzambe eko kamwisa te ete boboya kosunga mayanga ni kati na engumba.
They come and bleed the people and go out and what have they got? Don't give the people a bit more than you do from the platform, from your own voice. And you're right, brother. I'm telling you, you're right.
Bayaka kobenda batombongo pe bakei pe bango bazwinini. Bo pesaka bato atamwa eloko mokete. Koleka oyo pesaka uta na etumelo, uta na etelo na yo moko. Pe bolobi solo bandeko. Na yebisibi no bolobi solo.
But it's just like I was reading the history of Martin Luther. It said it wasn't a mystery that Martin Luther could protest the Catholic Church and get by with it. You've read his history.
Kasi ezali lokola, nazali kotanga lisolo ya Martin Luther, elobami ete, ezalaki likambo ya kukamwa te ndenge Martin Luther atelemelaki lingomba katoliko. Pe alongaki yango. Bosila kotanga lisolo na ye.
But if Martin Luther could hold his head above all the fanaticism that followed his revival, there was a mystery.
Kasi ndenge Martin Luther amemamaki te na bilanda landa nyonso oyo elandaki kolamuka na ye. Yango nde ezalaki likambo ya kokamwa.
And when the phenomenon is done, the uncircumcised follows, just like it was in Egypt.
Petango likambo ya kokamwa yango esili kosalema, bazangi kokata mangenga balandaka, kaka ndenge esalemaki na Egipto.
And it always has caused trouble out in the land. We know that when we get out there, which is the braised up cord God had to destroy. But brother, I don't blame you.
Pe koti saka tango nyonso mobulu na mboka toyebaka yango tango tokoma kakuna yango nde esalaki ete kola atelema pe nzambe asengeli kopanza yango kasi bandeko nazali kopamela bino te.
Brother Jaggers sat there and tried to tell me that was the Holy Ghost doing that.
Ndeko Jagger afandaki wana pe azalaki komeka koyebisa nga ete molimo mosantu nde azalaki kosala yango.
And said, and then I had in his own paper, I said, Brother Jaggers, now I said, I am a seventh grade pupil, and you are a doctor of divinity, and studied to be an attorney.
Pe alobaki, pe nazalaki na yango na kati ya jurnal na ye moko. Nalobaki, ndeko Jaggers, sikawa nalobaki, ngai nasuka na kelasi ya sambo. Kasi yo zali docteur ya likindo pe otanga kelasi ya avocat.
He was raised up in a clean, decent church, the Assemblies of God. Your father helped to found that faith. And you pulling away, that's up to you.
Okoli na lingomba ya kitoko ya malamu ba Assemblée de Dieu. Tata na yo asungaki na kobandisa kondima wana. Kasi yo zali kotangwa na yango wana italio.
But I said, that's up to any man who wants to do that. I don't draw any lines there.
Kasi nalobaki, wana itali motonyo soyo alingi kosala bongo. Na kokiko telemela yango te.
But when it comes to a place that an instrument like you could win thousands of souls to Christ, would build your ministry up on a sensation.
Kasi soki ekomi likambo ya esalelo moko lokola yo, oyo kokiko mema milimo koto na koto epai na Kristo, Kotonga musana yona kotea likolo na kotuntuka.
I said, Brother Jaggers, you build a column like that, if you haven't got a counterbalance for that, it'll fall after a while.
That's right, that's right.
And you've got to have scripture for what you're talking about.
Nalobaki, ndeko Jaggers, soki otongi likonzi moko ndenge wana, soki ozaene loko moko te ya kokoti sa sembo, nalikambango, eko kwe ya simalamu atango, pe osengeli kozana likomi po na makambo oyo ozali koloba.
He said, there is scripture. I said, produce it.
Alubaki, likomi ezali. Alubaki, lakisa yangu.
He said, well, Brother Branham said, that's the Holy Ghost doing that.
Alubaki, ndeko Branham. Alubaki, molimo mo santu nde azali ko sala yangu.
I said, show me the scripture where it said the Holy Ghost ever made blood come out on somebody and so forth like that. Just show it. Or I'll pour out of him.
Alubaki, lakisa nga likomi esika oyo yangu elubiete molimo mo santu ebimisa makila na nzoto ya moto pe bongo na bongo ndengiana. Lakisa yango mafuta kubima na nzoto na bango.
You said that oil was for divine healing. And you said that woman's blood would be the salvation of nations.
Olubaki, mafuta yango ezali pona lobiko na nzoto kouta na nzambe. Pe olubaki, makila ya mwasi yango ezali lobiko ya mabota.
I said, if that is so, then what happened to the blood of Jesus Christ?
Amen.
It takes away anything that's against it is anti.
Amen.
It's against it. I said, it becomes an anti-Christ doctrine.
Na olubaki, soki ezali bongo boye likambo nini ekomeli makila ya Yesu Kristo. Yango elongolaka pe nyonso oyo ekeseni na yango ezali kotelemela. Etelemeli yango. Nalobaki, ekomi mateyo ya kotelemela Kristo.
Oh, I said, Brother Branham, you'll learn someday. I said, I hope I never learn like that.
Oh, alobaki, ndeko Branham, mokolo moko koyeba. Nalobaki, nazoli kete na koyeba bongo ata mokolo moko te.
Now, brother, I said, I love you, and you're my brother, and I said, Brother Jaggers, you're going to get on a limb after a while that you can't get back off of.
Amen.
Come
Amen.
Back to your church and come back and stay with the gospel. And I said, don't build it up on sensation.
Sikawa, ndeko, narubaki, ngai na lingaka yo, peo zali ndeko na ngai. Pe narubaki, ndeko Jagger, oko matane tape moko yo simala mwantango kukukali susu kozonga simate. Zongela lingomba na yo. Zonga pe kangama na sango malamu. Pe narubaki, kotonga yango likolo na kotuntu kate.
I said, for now he's baptized in the eternal life. You know, every time you baptize, you go back to a young woman or man.
Narubaki yango, sika azalina akomi kobatisa po na bomo ya seko boebi. Tango nyonso ozali kobatisa, ozali kozonga elenge mwasi to mobali.
Now that's going to, he ain't going to never die, so that is, he's on the end of the limb right now.
Amen.
And that vitamin pills out of the Dead Sea.
Sikawa yango eko okokufa ata mokete boye yango wana akomi na suka ya etape yango sikawa na bambuma ya nkisi ya vitamine wana oye uti na mer mort.
You see, but that's what it is, brother. You start on those little sensations and you man here, it's got these churches, you let something like that come into the city and, you know, the devil is shrewd and he jumps in on those things like
Amen.
That.
Bomoni? Kasi yango penza ndeko. Babanda kana mwa kontuntu kamwana. Pebino ba oyo bozali awa. Oyo bozali na mangomba oyo. Bozali kotika likambo ya ndenge wana ekota na ngumboyo. Pebo ebi. Zabolo azali na mayele mabe. Peye ye awela kakokota na makambo ya ndenge wana.
He fusses at it. He gets people wound up. And he causes confusions in the church and things. But that isn't so.
Akoti saka mobulu na yango pe a... Asala kaete bato bame mama na likambo ango pe, akokoti sa mobulu kati na lingomba, na makambo mosusu, kasi ezali ango te.
Now, here, no matter how much you are right, there's one thing that we fail and miss, my brother.
Sikawa, botala, ataso kyo zaine longa ndenge nini, tala likambo oyo tokwe isami pe to zangi ango bandi konangai.
I'm closing and saying this.
Sikawa naliniko sili sa na maluboyo.
No matter how right I am and how scriptural I am and how much I know about God's Bible, if I haven't got the Spirit of God of love in my heart for the whole human race and all, then I'm wrong to begin with.
Etalite naza na elonga ndenge nini, na tongami na makomi ndenge nini, pe na yebi makambo ya Biblia ya Nzambe ndenge nini, so kina zaina molimo ya Nzambe te, o ya bolingo, na motema langai, pona bato nyonso pe nyonso wana, Boyena zaina libunga pona kubanda.
Now Paul said in 1 Corinthians 13, though I have knowledge, see, and understand all the mysteries of God, see, under understand, and have not charity, I'm nothing.
Sikawa pola lobaki na bakolinti ya libosozo minamisato. Ata nazali na boyebi, bomoni, pena sosoli mabomba minyoso ya nzambe, bomoni, na nyoso wana, malamu, kasi nazangi bolingo, nazali pamba.
Amen. Though I speak with tongue of man and of angels, that's those who you speak to God and always the ones can be interpreted.
Ata pena lobi minoko ya batope ya banje, ezali oyo osololaka na yango na nzambe petango nyonso oyo ekoki kolimbola mate.
Do I speak with tongues, genuine tongues of men and angels, and have not charity, love, it profits me nothing.
Ata nazali koloba minoko, minoko penza ya bato pe ya banje, kasi nazangi bolingo, kolinga, na kozwa litomba moko te.
So if I know all the mysteries of God and can unroll them and make them all hit together, and I don't have love, what good does it do?
Bweso ki na yebi mabomba minyonso ya nzambe pe na koki kofungola yango pe, pe kosala ete nyonso ye tambola na molongo, kasi nazangi bolingo, musana yango nini?
And when Jesus said, this will all men know that you're my disciples, when the assemblies has love for the oneness, and the oneness has love for the assemblies. When you have love, one for another, be right or wrong.
Peso kina, yesu alobaki, na yango batonyon subakwe ba ete bozali ba yekoli nangaye, soki bozali na, soki ba assemble ba lingi ba initer, pe ba initer ba lingi ba assemble, soki bozali na bolingo, moko opo na mosusu. Bozana elonga tona libunga.
And as long as the objective is wrong, the motive is wrong, brother, then you're wrong to begin with. Isn't that right?
Penatango nyonso likambo oyo ozali kolanda ezali mabe, posa pe ezali mabe, kutu. Natango wana ozali na libunga pona kobanda, boete?
Say, though I speak with tongue of men and angels, and have not charity, I'm not nothing yet. Because God is love. We know that.
Bomoni? Ata nazali koloba na minoko ya batope ya banje, kasi nazangi bolingo, nazali na ino pamba. Pamba te, nzamba azali bolingo. Toyebi yango.
And I believe in speaking in tongues. Now somebody said, Brother Bram don't believe in the initial evidence. I'd like to clear that up with you now. See? I'd like to tell you.
Pengani andimaka minoko na sika. Sika motomoko alobaki, ndeko Branham andimaka ndanga ya libosote. Na kosepela kosembola likambo yango na bino sika. Bumoni? Na kosepela kwebisa bino yango.
I believe that when a man receives Christ, he receives a portion of the Holy Spirit.
Nandi makaete tango moto ayambi Kristo, azwa kaeteni ya mulimu mosantu.
Because Jesus said in Matthew, the 12th chapter, the 5th chapter and the 24th verse, he said, I believe St. John 5:24.
Pamba te Yesu alobaki na Matai mo kapo ya zomi na mibale, ya mokapo ya mitano pe tuku mibale na molongo ya tuku mibale na mine alobaki te na banje zali Yohane mitano tuku mibale na mine.
He said, he that heareth my words and believeth on him that sent me has eternal life.
Alobaki ye oyo akoyoka maloba na ngai pe akondima ye oyo atindi ngai azali na bomoi ya seko.
Now there's only one form of eternal life, and not come into the condemnation but pass from death to life.
Njokande lolenge ya bomo inaseko ezali bobele moko. Pe akokoma na esambi selite. Kasi asili kolongwa na kufa pe koingela na bomo yi.
Now, I believe that no man can call himself, God has to call him.
Sikawa, nandi makaete motomoko te akoki komibenga na mosala nzambe nde asengeli kubenga yi.
And if God really called him, now it's a lot of people we know, brother, and it's worked up and thanks to God's called him, but their life soon finds that you find it out.
Peso kinzamba bengi ye penza pe zaina bato mingi toebi bande koyo ba mipesi mosala pe bakanise tenzambe abengi bango kasi bomo ina bango lobi lobi ekoyebana ekomona na polele.
But if God calls you while you'll be there and you'll stay there. See, no.
Kasi so kinzamba bengi yo ozali okozala wana pe okotika la wana bomoni boebi.
And then that's not Baptist doctrine, you know that, see, but I don't believe in shaking hands and having eternal security and all that stuff. I don't believe in that, not at all.
Na bongo soki, sika wa oyu wane nzali Mateo ya babatiste te, buwebi yango, bumoni. Kasi nandima kateli kambo ya kopesa na mbote ya maboko po moto azwa kime ya seko. Na makambo nyoso wana na nandima kayangote ya tamo kete.
They want to believe that, well that's all right. I still say they're my brothers.
So kibalingi kondima yango ezayi na yango mabete na benga kabango kaka bande konangai.
This morning if I was going to ask for a piece of pie, which is almost dinner time, I may make cherry and you might take apple, but we're both eating pie, see?
Natongo yosoki na kokaki kosenga eteni ya gato ekomi pene na ngonga ya bilei ya pokwa. Na kokiki kosepela na oyo batia cerise pe yo okokiki kozwa oyo batia pom. Kasi biso mibale tozali kolia gato, bumoni?
So it doesn't make any longer eating pie, that's the way we bleed.
Boye bokeseni ezali te na tango nyonso oyo biso tozali kolia gato, tondimaka nde ndenge wana.
If you want to be a oneness, be a oneness. If you want to be assembly of God, be assembly of God. If you want to be whatever you are, Baptist, Presbyterian, be a Christian in it, see?
Soki olingi kozala moto ya unitaire, zala moto ya unitaire. Soki olingi kozala moto ya assemblée de Dieu, zala moto ya assemblée de Dieu. Soki olingi kozala oyo nyonso zali, Baptiste, Presbyterien, zala mo Christo kati na yango, bomoni?
Amen. And search it out by yourself, but don't fuss with one another because these little things, they all dovetail together. That's right, they all dovetail together and come to that one place.
Pe luka luka yango yomoko kasi bowela na kati na binote. Pamba te makambo mike mike oyo, nyonswe simba na ka malamu kati na yango. Ya solo, yango nyonswe simba na ka malamu pe ekuta na kane sika moko wana.
And no matter what we do, how many miracles we can perform, how many mountains we can move, or whatever it is, until we come to a place that we love.
Amen.
Not make believe, but we love one another.
Pe atako to sali nini, bikamu iseli boni, toko kiko sala, bangoma boni, toko kiko longola, to eloko soko nini, kino toko koma neno na mosanda ya kulinga, ya kome kolate, kasi, tolingana ba moko na ba mosusu.
When we love every brother, no matter what church he belongs to, we love him, not just pretend we do, because we know it's a religious idea, it's we're supposed to do it, but because we do it.
Yeah.
We love one another.
Na tango tolingi ndeko nyonso, italite soki asambe la kawapi, tolingiye kaka na kolobatete, tolingiye po toyebiete, ezalili kanisi ya basambeli ete, to tindami kosala bongo. Kasi poete tozali kosala yango. Tolingani bamoko na bamosusu.
Then long suffering, bearing with one another. I believe in Colossians 3, about 9, somewhere along in there. I might be wrong on scripture, but it said this, after we become a Christian, we should not envy. See?
Na bongo na motema mulai koika na mpiko bamoko na bamosusu. Pe na ndimaka na bakolose misato pene na libwa. Na sika moko wana, na koki na nazangi, tango mosusu na bosa ni sika ya likomi ango, kasi elobi boi. Si manabiso kokoma mo Kristo, tusengeli koza na kulula te. Bumoni?
We can't have faith when we're trying to pay respects and honor to one another. See, we can't do that. We can't have faith, we got to honor God. See, honor Him.
Tokoki koza na kondimate soki tozali komeka kopesa na limemia pe kotosa na bamoko na bamosusu. Bumoni, toki kosala bongo te. Toki koza na kondimate. Tosengeli komemia nzambe. Bumoni, komemia ye.
Believe in my brother sure is love, but the respects and dignity goes to God.
Kondime la bande konangai na tembete ezali bolingo. Kasi limemia pe lokumu ezonga kande pai na nzambe.
It's brilliant, but have faith and confidence in one another, and don't lie to one another. See, don't lie to one another.
Na oyo etali, kasi bozalaka na kondima pe botiaka motema bamoko na bamosusu. Kasi bobuka na ka lokutate, bumoni? Bobuka na ka lokutate.
If I tell you this morning I love you, I must mean that. If it doesn't, I'm a hypocrite.
Yeah.
That's exactly.
Soki na tango oyo na lobi na yo, na lingi yo, yango esengeli koloba yango penza. Soki te nazali moto ya bilongi mibale ya solo penza.
Now, brother, along this line, now, brother Tommy, I hope I haven't held too much here.
Brother Tommy's got something to say just in a second.
Sikawa bandeko kaka na likanisi yango, sikawa ndeko Tommy, na banze te na umeli mingi te awa ngai, ndeko Tommy azalina likambo ya koloba na mwa tango moke.
But I might say this, when I come into the midst of you, I believe this, I believe that God our Father overshadowed a virgin called Mary and created in her a blood cell which brought forth Jesus Christ, which was the Son of God, the tabernacle in which God unveiled himself in flesh, manifested himself among us. God was in Christ, reconciling the world to himself.
Kasi na kokiko lo babuye, tango na yake pai na bino, ngai nandima kabuye. Nandima kaete nzambe tata na biso azipaki mongondo moko na kombo Maria, nelili na ye. Pe akelaki momboto ya makila kati na ye, yangonde botaki Yesu Kristo. Oyo azalaki mwana nzambe, mongombo oyo nzambe amibombaki kati na yango na musuni. Pe amimonisaki ye moko katikati na biso. Nzambe azalaki kati na Kristo kozongi sabato ya mokili na bondeko na ye moko.
I believe that that blood cell was broken at Calvary for the remission of our sins, and the Spirit went out of him and came back upon the church because the Christ, the Holy Spirit, the Christ, the Logos, was in us now, the Holy Spirit, by baptism.
Nandi makaete mumboto ya makila yango, epasuka kina Gologota po na kolimbi sama ya masumu na biso. Pe molimu abimaki kati na yepe, azonga ki likolo na lingomba pambate, Kristo molimo mosantu, Kristo Logos, akoma ki sikawa kati na biso molimo mosantu, na nzela na libatisi.
Making us, Christ separated himself, giving his life to each one of us, that we as a group of people might be the church of God.
Kokomi sabiso, Kristo amika bola ki emoko, apesa ki bomo inaye, na moko na biso ete, biso lokola etonga na bato, toko malingomba na nzambe.
And not long ago, I used to ride, you know that. My father was a rider, great shot. I used to ride.
Pe, eumelite, nazaka na mwesano kotambula na punda, boyebi yango. Tata na ngai, azalaki kotambula na punda, ya solo solo. Nazalaki kotambula na punda.
We heard the Repertoire Valley, the Troublesome River over the Repertoire Range. The Herford Association grazes that valley.
Tuzalako kamba bitonga ya navale ya rapao to nalinga ikoloba na ebale ya Troublesome na ngambo ya bangomba ya rapao. Lisanga ya efonde eboko la kabibwele na lubwa kuwana.
And up on that valley, the ranchers, they have so much grass that they can raise, and when a ranch will produce as much as a ton of hay, you can run a cow on the pasture up below Esther's Park, and you can run a cow, and those part of my great hunting grounds up in there.
Pe wana na lobwa kwango ba boko lingombe yango ba bazalaki na matiti mingi oyo bangomoko balonaka. Pe soki elangamoko ekoki kobimisa ata koto moko ya matiti. Ogo hiko mwangombe na matiti yango kuna na se ya Park Est. Pe oko kiko mwangombe na mabisika na ngai ya kubokila mingi ezalaka kuna.
And I've ranged in there for a year. I go yet in spring and fall when I'm off the canyon and ride around up just to be up there. Because I love to ride.
Pe na salamu sala ya kuboko la ngombe kuna po na mobu. Na kendaka kaka. Na eleko ya printemps pe ya automne, soki na zaini na musalate pe soki na kuki, na sangisa kabibelo ekaka po, naza lakuna po, na sepela kotambola na punda.
And all up and down that valley is a bunch of ranchers that has a right into here, and it's a grazer cattle.
Pe komata kukita bisika ya nyoso wana na ila loba kwango ezalina ndambo ya baboko lingombe oyo bazalina ndingisa ya kukota kuna.
And in the springtime, many times if I help them get the cattle together and run them up there.
Pena eleko ya printemps, mbala mingi nasila kusunga bango pona kusangisa bibwele na bango pe kukamba bango kuna.
And there's a drift fence where they can't drift back on private property coming down through the range. And the ranger stands there and counts those cattle when he goes in, when they go in.
Pe batonga lopango ya bibwele po bakwa kozonga na mabele ya batote tango bazali koleka na bilanga ya matiti. Kino pe mobateli bibwele atemi wana azali kotanga bibwele yango tango azali kokota. Tango bazali kokota.
Now said a many day, hour after hour, watch Mr. Grimes' bunch go through. He had a diamond bar. Ours is a turkey track. And they had a tripod just below us. And Jeffries and so forth.
Pe na fanda mikolebele ngonga moko sima na mosusu kotala ndenge baoyo ya Monsieur Grimes bazo kota pe azalaki na ba diamond bar baoyo ya biso bazalaki ba turkey track pe na se na biso bazalaki na na ba tripod na baoyo ya Jeffrey pe bongo na bongo.
Then when I'd put my leg, as many of you know, across the horn of the saddle and sat there and watched that ranger as he stood there counting these cattle.
Na sima tango na ti lokolo likolo na ebonga ya punda ndenge mingi kati na bino boyebi na kufanda wana pona kotala mobateli bibwele yango ndenge atelemi wana wana akotanga bibwele yango.
I noticed one thing. He didn't pay much attention to the brand that was on. But there's one thing he really looked for. That was a blood tag.
Na mona ke loko moko azalaki kotia bokebi mingi te na elambo oyo ezalaki na loposo na ye. Kasi ezalaki na eloko moko oyo ye azalaki koluka penza. Yango ezalaki elembo ya makila.
It had to be a thoroughbred Hereford or it couldn't go behind that fence. But the brand didn't make much difference.
Esengelaki kozala ya libota penza ya Hereford. So kite ekokaki kokota na lopango wana te. Kasi elembo na loposo ezalaki kosala bokeseni penza te.
And I think that's where it'll be at the judgment. Yeah. He's not going to look at our brand, but he'll look for the blood tag.
Na kanisi ekozala pe bongo na esambiseli. Akotala bilembo na loposo na biso te kasi akolukande elembo ya makila.
Yeah. I have made my mistakes, brethren. And I've done so many things that's wrong.
Na sala mabunga bandeko, pe na sala makambo mingi ya mabe.
And if any time along the road I brought or you have heard something that I might have remarked or said that given offense or some kind, or if I've said something this morning that given offense, I ask you as a Christian brother or sister, forgive me.
Pe soki na mema eloko moko boye na kotambola na ngai elongo, to boyoka likambo moko boye oyo nalobela to naloba, oye koki kobetisa libaku na lolenge moko boye. To soki nalobaki likambo moko na tongo oyo, oye koki kobetisa libaku, na sengi na yo lokola ndeko mobali to ndeko mwasi, mokristo limbisa ngai.
I don't mean to do it. I've only spelled you my heart so that we would know.
Nakanisi kosala bongo te. Nafungole bino kaka motema po to yeba.
If there's any baptizing to be done, you brother do it yourself. I don't do it.
So ki mosala ya kobatisa ezali bino bandeko bosala yango bino moko bomoni ezali ngai na na kosala te.
If I had, that's the way I'll baptize one like that. Neither one of you can take it.
So ki nasengela ki ndenge wana nde nalingaki kobatisa bato na lolenge wana pe bino nyonso mibale bokoki kondima yango bomoni.
So you can take the person they're baptized in the name of the Father, Son, Holy Ghost, and they're baptized in the name of the Lord Jesus Christ too.
Boye bokoki kozwa moto yango bazwi libatisi na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu bazwi pe libatisi na kombo na nkolo Yesu Kristo.
So if I ever baptize one, but I haven't done it yet, I only baptize in my own church, and that's just the people there, and that's the way people at my church are baptized.
Boye soki mokolo moko na batisi moto kasi nasali yango na inote na batisa kabobele na losambo na ngai moko pe kaka bato ya kuna pe bato ya losambo na ngai bazwa kalibatisi ndenge wana.
If you look back, that's the old missionary ritual, the old missionary Baptist ritual.
Pe soki obwaki miso na sima yango nde lolenge ba missionnaire ya kala bazalaki kosala lolenge ba missionnaire batisi ya kala bazalaki kosala.
And now if that's that. I believe in divine healing. I believe in the baptism of the Holy Ghost. I believe in the Holy Ghost speaking in tongues. I believe in every gift that God gave to His church. Amen. I'm for them 100%.
Pesika wasoki ezali bongo. Ngai nandimaka lobiko na nzoto kouta na Nzambe. Nandimaka libatisi ya Molimo Mosantu. Nandimaka ete Molimo Mosantu alobaka minoko na sika. Nandimaka makabo nyonso oyo Nzambe ya pesa na lingomba na ye. Nandimaka yango. Mukama likolo na mukama.
But I believe I'm not in for a lot of this year's super duper healing that we have around today.
Kasi nandimaka penza te ba lobiko na nzoto ya kafu kafu oyo tuzai na yango mikoloyo.
I would just like to make a remark here. Some time ago there was a brother, and it isn't my precious brother Tommy Hicks, which I regard as a true servant of Christ.
Na kulinga kubenda bokebi moko awa. Eleki mwatango ezalaki na ndeko mobali moko ezali ndeko na ngai ya mutuya Tommy Hicks te. Oyo ngai nazwaka ye penza mosali ya Kristo.
There was another man in another country. And in this country, there was just all-time God super-duper healer, you know, like that.
Ezalaki na moto moko na ekolo mosusu, pene ekolo yango ezalaki na azalaki tango nyonso koloba mobikisi ya kafu-kafu ya Nzambe, mobikisi ya kafu-kafu, boyebi ndenge wana.
And I got a letter after the man had from the Lutheran Church. My secretary here knows we have it on file.
Pela yambaki mokanda moko sima na moto yango kouta na lingomba ya baliterien. Pe secretary nango yo a yebi ete tuzali na yango kati na mikana na biso.
I wouldn't call the man's name because it's not Christian. Although I disagree with the man's ideas, but that's perfectly all right. I love him. He's my brother.
Na kutanga kombo ya moto yango te po ezali lulenge ya bokristo te. Atako nandimaka makambo lokola mobali yango te, kasi ezali penza na molongo. Nalingaka ye, azali ndeko na ngai.
But it just got to a place to where you just got to have some kind of a sensation or whip it up or something other like that, see. And that's no good, see. Brother, bodily exercise does very little.
Kasi komaki na sika moko, oyo basengeli kaka kozala na eloko moko ya kafu-kafu, to ya komemamato, eloko mosusu ya ndenge wana. Bumoni? Pe oyo wana ezali na tina moko te, bumoni, ndeko kokembisa ya nzoto epesa kalitomba moke penza.
And so this Lutheran minister wrote this minister back a letter. And he said, you American evangelists who come here, so with all your super duper healing to everybody.
Na bongo mote ya literien oyo, ayanolaki mote yango na mukanda. Pe alubaki, bino ba evangelisi ya Amerika oyo boyaka wa alubaki, na makambo na bino ya lubiko na nzoto ya kafu-kafu po na bato nyonso.
And now this sounds like a little bouquet to myself, but God knows I don't mean it in that way.
Sika, emona ilokola nazali kumipesa longonya kasi Nzamba ebiete nazali na likanisi wanate.
But he said, when little Deborah Statscliff died, a baby, and that mother had stood there that day in India and California where that baby had died and was cold.
Kasi alobaki tango mwana oyo Deborah Stadley akufaki bebe wana pe mama na ye atelemaki wana mokolo wana na India na California esika bebe yango akufaki na nzoto ekomaki pio.
And seen lay that baby over in Brother Branham's arms and him stand there and pray for it. The baby starts screaming and kicking and hand it back.
Pe amonaki achaki bebe yango na maboko ya ndeko Branham pe ye atelemaki wana pe abondelaki po na bebe yango. Pe bebe yango abandaki koganga pe koningana. Pe azongiselaki ye bebe yango.
He also knew of the Mexican case which we can base this full gospel businessman a statement you have to have something stated from a doctor.
Ayebaki pe likamboyo ya Mexique oyo tokoki kondimela litatoli ya ba homme d'affaires du plein évangile. E sengeli kozala na eloko oyo etatolami na monganga.
When that little Mexican baby died that morning at 9 o'clock, this was 11 o'clock that night, doctor wrote his statement out.
Tango mwa bebe wana ya Mexikain akufaki na tongo wana, na ngonga ya libwa, pe komaki ngonga ya zomi na moko na butu, monganga akomaki mokanda na ye ya litatoli.
Brother Espinosa, which many of you assembly of God brother know, he was the one who got the statement from the doctor that he died.
Ndeko Espinosa oyo mingi kati na bino bandeko ya ba assemblée de Dieu boyebie. Ye moto akende kozwa mokanda yango epai na monganga. ete akufaki.
I saw a vision, that older crowd, when 20,000 Catholic people come to Christ in Mexico City.
Pe na mona ke mono ne li likolo na ebele na bato tango ba katoliko nkoto tukumi bale ba yake pa na Kristo na ngumba ya Mexico.
I said, don't you just take that. I don't know that baby. I just saw a vision out here.
Narubaki, bozo yango te, na ebite, bebe yango, na uti komona emono neliawa.
Billy, with 30 or 40 ushers, couldn't keep that little woman out of the prayer line with that baby. She'd run between her legs and everything.
Pe Billy azalaki wana, azalaki komeka, na basungi tuku misato, to tuku mine, bazalaki koko bate, kopekisa mwasi wana, kokota na molongo ya mabondeni. Na bebe yango. Azalaki kokota na kati na makolo na bango pe nyonso.
So finally I sent Jack Moore down. I said, go pray for it.
Boye suka suka na tinda kinde ko Jack Moore na rubaki. Kende ko bonde la po na mwana wana.
I looked out here and I see a little Mexican baby smiling. I said, wait a minute, bring it here.
Natalaki boye na mwana ki mwa bebe moko ya Mexican azali ko seka na rubaki. Zela moke boya na yawa. Bumoni?
And when I put my hands on that blanket, poured down rain all day and I've been standing there since early that morning. This is about 11 o'clock at night.
Petango na chaki maboko likolo na bulangeti wana, mbula makasi ebetaki mokolo mobimba. Pe bazalaki wana bandana tongo tongo ya mokolango. Pe ekomaki pene na ngonga ya zomi na moko na butu wana.
And put my hands over on the little baby, it began kicking and squealing, and they began screaming.
Na chaki maboko na ngali kolo na mwa bebe yango, abandaye koningana pe ko loba loba. Pe bango babandaye koganga.
So then they take it down and got the statement, went to the doctor. The doctor said, I pronounced the baby dead this morning at 9 o'clock. It died with pneumonia.
Bongo na sima bakitaki na ye pe bakende ko zwa mokanda ya litatuli. Bakende ke pa na monganga. Pe monganga lobaki. Na tatola kiete bebe yango akufaki na tongo yo ya lelo na ngonga ya libwa. Akufaki na maladi ya panzi. Bumoni?
And so then, those things are true. They are statements. It has to be. We should always be honest and truthful about anything.
Na bongo makambo yango ezali solo. Etatola mi na mikanda esengeli kozala bongo. Tosengeli tango nyonso kozala na busembo pe na solo na makambo nyonso.
Don't make it any, just let it be what it is. God don't need any help on anything, you see. He's God.
Boko misa yango te, botika yango ezala kaka oyo yango ezali. Botika yango, nzamba azali na bosenga yalisungi na makambo atamo kote. Bomoni, ye azali nzambe.
So this, he said, now, but when this mother called up Brother Branham in America, crying to him over the phone, come over and raise up my little baby. And in the United States government, her husband is a chaplain in the army.
Bongo sikawa, alobaki boy. Kasi tango mama yango abenga kinde ko Branham na Amerika. Azalengi kolela ye na telephone. Yaka koseku sa bebe nangai. Pe gouvernement ya États-Unis. Mobali na ye azali motei na mapinga.
And you all know Julius, many of you. Wrote my book, Prophet Visits Africa.
Pe bino nyonso boyebi Julius, mingi kati na bino bayebi ye, akomaki buku na ngai ya mosakoli ya kei kotala Afrika.
And that poor little Norwegian mother screamed at top her voice, said, Brother Bram, I'll stand there when that baby comes alive.
Pe mwa mama yango ya Norwegian, azalaki ko ganga na mungongo makasi ya lubaki, ndeko Branham, nazalaki wana tango bebe wana asekwaki.
Said, we believe you to be a servant of Christ. Said, come lay your hands upon my baby, and it'll live.
Alubaki, tondimiete yo zali mosali na ya Kristo. Alubaki, yaka kochela bebe na ngai maboko pe ya kubika.
Just died just in a moment, too, with pneumonia. I sick about 4 hours, five.
Autaki kokufa kala mingi te na maladi ya panzi. Abelaki pene na ngonga mine, to mitano.
And these men have been around there hollering, screaming, and jumping up and down, saying, God go raise up, God go raise up.
Pe bato yango bazalaki wana, bazalaki kolela pe koganga, kopumbwa pumbwa, koloba, nzambe akosekwisa ye, nzambe akosekwisa ye.
And said, by that, the American Air, not the American Airlines, the United States Army was going to fly me over in a jet and back in the day. See?
Pe bazalaki koloba, pone yango kompani ya American Air, to kompani ya American Airlines te mapinga ya Etazini balingaki komemangai kuna na pepo ya moke. Peko zongi sangai na mokolo moko. Umoni?
Now I said, before I come, let me find the will of the Lord. So I prayed 2 days, and that doctor so nice left the baby lay there.
Pena lobaki, liboswete na ya boti kangai na luka mokano na nkolo. Bo inabondelaki mikolomi bale. Pe munganga yango azalaki na boboto mingi. Atika kiete bebe yango ala la wana.
Then one morning I got up and started walking out into the kitchen. I looked standing there over just a light, about the size of that light there circling around. Said, don't touch that. Don't rebuke that. That's the hand of the Lord.
Bongo na tongo moko na lamuka kipe na zalaiko kende na makusa. Natalaki pole moko etele makiwana na likolo ya bonene moko lokola munda oyo kuna. Ezalaki kozunguluka elobaki kosimba yangote kopamela yangote ezali loboko ya nkolo.
I run right back and call the nation and call and said I cannot come.
Na zunga kimbala moko pe na bengaki na ekolo yango na bengaki pe na lobaki na nakoki koyate.
This Lutheran minister said, why don't you wait till you get a clear cut decision from God like Brother Brandon did, and then you know what you're talking about.
Pe moteyo ya literian lobaki, pona nini bozelaka te kino ete bozo wa mokano penza kuhuta na nzambe lokola ndeko Branham asalaki. Bongo ndebo koeba eloko nini bozali kolobela.
Now that is it, brother. If we'll just not jump at conclusions and wait and get a clear cut decision from God.
Amen.
Sikawa ezali bongo bandeko, soki tokokaki bobele kotika kozwa mikano ya noki noki, peko zela pona kweba malamu mokano penza kuta na nzambe.
And all this year, healing sinners that don't know nothing about God.
Penyo so lobiko na nzoto ya basumu kioyo bayebye loko moko te na oyo tali nzambe.
I believe that divine healing is based upon a principle. Amen. That you ought to come to God first and give your heart to Him and wash up your lives in the blood of Jesus Christ, and then God will go to work with you and heal you.
Ngai na ndima kaete lobiko na nzoto kouta na nzambe etongami likolo na mobeko moko, ete osengeli bosoko ya epai na nzambe, kopesa emu tema na yo pe kosukola bomoi na bino na makila na Yesu Kristo. Bongo na sima, nzambe akobanda kusala na yo pe akubikisa yo.
Just like this brother said about the little woman he had prayed for down there, a saint of God, you see.
Kaka ndenge ndeko mobali wana lobaki, pona mwasho ye abondela kipona yekuna, Musantu ya nzambe, bumoni?
In my life, I've made many mistakes. I've done lots of things that's wrong. I'll probably, if I live much longer, I'll do many more.
Na bomo inanga, na salama bunga ebele. Na salama kambo mingi oye zali malamute. Mbala mususu soki na bikili susu tau mulai, na kusala mususu ebele.
Perhaps some of these stumbling blocks in your way. I hope that you forgive me.
Mususu kati na ango tango mususu ekozala mabanga ya libaku na nzela na bino. Nazali kolike ete bukulimbi sangai.
I was reading of Abraham. How that the frustrations that he had.
Nazalaki kotanga lisolo ya Abraham. Makamboyo azanga kikolonga.
How that he admired things that he did. He doubted God and he lied about his wife and everything.
Ndenge ye o lala makamboyo asalaki atiaki tembe na nzambe pe akosa kina tina na mwasi na ye penyoso wana.
But when his divine commentary was written in Romans 4, it never mentioned his mistakes, but said Abraham never staggered at the unbelief through God, but was strong.
Kasi tango nzamba kumaki lisolo na ye na baloma mine, mabunga na ye kumamaki ata mokete. Kasi elobaki, Abraham atengaki tengaki ata mokete. Na kozanga kondima na nzambe. Kasi ayika kimpiko.
All of his mistakes was all forgotten about when the divine commentary of his life was written. His frustrations wasn't even mentioned. His mistakes wasn't mentioned.
Mabunga na ye nyonso babosanaki yango nye. Tango nzambe akomaki lisolo ya bomoi na ye. Mitungisi na ye elubama kikutu te. Mabunga na ye elubama kite.
Brother, I hope that when my commentary is read that day that he rub mine out too and won't think about it. I hope you do too. God bless you.
Boye bandeko, nazoli kete Tango bakotanga lisolo nanga mokolo wana. Ye akolongola pe oyo yangai pe akokanisa na tina na yango lisusu te. Nazoli kete kuzala pe bongo po na bino. Nzambe apambola bino.
If I could see this happen all over the whole world, I'd say...
Soki na koki komona likambo ya boye kosalema na mokili mobimba, na koloba, kolo tika mombo na yo akende na kimia.